ndinewokondwa usiku uno kachiwiri kuti ndikupatsani numoni mudzina la Ambuye wathu Yesu wokondedwa, mwana woukitsidwa wa Mulungu. Ndipo kukhalapo kwake kunali kuli kale muno pamene ine ndimalowa. Chotero ife tikuyembekezera kuti tione zochuluka zoposa pamwamba pa zonse zimene tikhoza kuchita kapena kuziganizira usiku uno, kuti Mulungu atsamira pa ife amadalitso ake ndi kumukuza Yesu Khristu pakati pathu. Ine ndakhala ndikuyankhula mausiku awiri apitawa la Mulungu usiku, ine ndikuganiza ife tinali ndi msonkhano wa machiritso, ndipo lolemba usiku ine ndimalalikira ndikupereka ndinayamba phunziro la Mulungu mmawa mukachisi. Ndipo ine ndinaganiza pamene ife tinali kuyembekezera kuti gulu likhale ngati lanyamulidwa pang'ono, ine ndimakhala ngati ndimapereka mpata kukumverera kwanga. Ndine limodzi la masiku awa Mulungu akalola ndipo akandithandiza ine ndikungofuna kuti ndidzakhale ndi misonkhano ingapo kumene inu simutero kungolowa ndi kukalalikira kapena kuphunzitsa lemba. Ndikuyitanira pa guwa, ndikutsikira pa guwa, ndikumawapempherera anthu, ndipo monga ife Baptist akachitidwe kachikale tinkachitira. A Baptist awiri okha amene ndawamva akunena ameni. Chotero ni nonse muli kuti usiku uno. Wina wake anati, mʼbale Branham kodi inu munali wa Baptist? Ndinati eya, ine ndinatero. Ine ndinkalalikira kuno ku Arkansas nthawi ina, munthu wokalamba anachiritsidwa. Iye anali wa Nazareni. Iye anali atanyamula ndodo zake pa nsana ake tsiku lotsatiralo, akupita mozungulira mzinda ali ndi chikwangwani pa izo. Mulungu andichotsera ine izi usiku wa thawo. Ndipo iye anali wolumala kwambiri, unali mu Little Rock. Ndipo iye anakhala ali chomwecho kwa zaka zingapo, ndipo aliyense ankamudziwa iye chifukwa ankayendayenda. Ndipo amakhala ali ndi chipewa chake chili pansi, ndipo akugulitsa mapensulo kuchokera mchipewacho. Ndipo aliyense ankamudziwa iye. Chotero izo zinangoyamba, zinangochita chinthu chachikulu mu mzindawo. Ndipo mausiku angapo zidachitika zimenezo ine ndimalalikira. Ndipo iye anadzuka. Iye anati, miniti yokha mʼbale Branham, kodi inu mungasamale ngati ine nditakufunsani ino china chake? Ine ndinati, ayi bwana. Ndipo iye anati, chabwino. Iye anati, pamene ine ndinakumvani inu mukulalikira, ndinadziwa kuti ndinu wa Nazareni. Iye anati, kenako ine ndinawaona anthu onse achipentekoste ozungulira kuno. Ndipo wina wake anandiwuza ine kuti inu ndi wa Pentekoste. Iye anati, ine ndinakumvani inu mukuti kanthawi kapitako inu munali wa Baptisti. Iye anati, sindikumvetsa zimenezi. Ine ndinati, chabwino, izo ndizopweka, ndine wa Pentekoste Nazareni Baptist. ukonkulondola. Ndife basi kukhulupirira. Oh anzanga, ine sindili wachipembedzo chilichonse cha mpingo, ndipo komabe ine ndi wachilichonse cha iwo. Pamene ine ndimayamba pa izi, ine ndinati, Khristu ndiye mutu wanga, Baibulo ili ndi bukhu langa lophunzirira, ndipo dziko ndi mpingo wanga. Chotero, izo ndi zimene ine ndikufuna kuti ndikhale kufikira ine nditafa. Tsopano musiku kapena uwiri ife tidzayesa kuti tiyambitse msonkhano wa machiritso kachiwiri pamene ife tidzapeza. Ndithudi, poona zonyamulira izi ndi machira zilipo zungulira panozi, ine ndikufuna kuti ndione china chake. Ndine wofunitsitsa kufuna china chake chitachitika kuno mu Louisville, Kentucky, chifukwa kuno ndi dera langa. Ine sindinakhalepo ndi wabwino umene inu mumautcha msonkhano wabwino mu Kentucky, ndipo ine sindikutanthauza zimenezo ndi kuyipitsa kulikonse. Ine ndakhalapo ndi oyipa kwambiri, malo ambiri, koma ine ndikutanthauza komwe kuno kwathu komwe. Izo ndizovuta kwambiri. Ine basi zimavuta kwambiri kuti uziswe izo. Sindikudziwa chifukwa chake, koma ine ndikuganiza ndi chifukwa chakuti Yesu anati, mʼdziko lako lomwe ndi momwe zingakhalire. Ndizo mwina mwake momwe zikukhalira. Koma sitimafika poona nkomwe zozizwitsa zopambana zambiri. Ine ndinali ndi msonkhano kuno pafupifupi chaka kapena ziwiri zapitazo mu Jeffersonville, koma zinachitika kuti mkaziyo anali wochokera kuno ku Kentucky kina kwake. Iye anali atasanduka ngati choko, monga kuyambira miyendo yake kumatsika, kuyambira mchuno mwake mpaka ku miyendo yake kani. Ndipo iye anali asanayende kwa zaka 17. Ambira inu munali kumeneko siku umenewo, ndipo mukuyikumbukira nkhaniyo. Ndipo iye anadzuka pomwepo, ndipo anayenda akutuluka mkachisi mwabwinobwino. Tsopano ndikufuna kuti china chake chiyambe kuno ku Louisville, kumene ine ndingathe kuona chitsitsimutso chakachitidwe kachikale chikusesa mu mzinda wokondeka waukulu uno kuno. Iwo ndi mzinda wonga mizinda ina yonse. Iwo ndi oipa monga yonse imatulukira. Ine mukudziwa izo ndizoona. Ine sindikumupereka Kentucky chifukwa ndine wa ku Kentucky nanenso. Chabwino. Koma ndizoona ndi oipa. Uno ndi kwawo kakachasu yense ndiopanga kachasu ndi zida zoipa ndi chilichonse chomwecho. Izo zimachitika kozungulira Louisville, Kentucky kuno. Kotero kuno ndi mpando wa Satana. Koma ife tikhoza kuphwanya iwo mzidutswa ndi uthenga wa Yesu Khristu. Ngati ife tonse tingakhale pamodzi mukukulondola, ife tikuyenera kulumikizana mphamvu zathu pamodzi ndi kumakankha. Nthawi ina yapitayo mulali kotchuka kwambiri mdziko anati akukamba za misonkhano kuno. Iye anati chabwino, apa ndi chimene icho chili. Iye anati ndikamapita mu mzinda chilichonse kudutsa mdziko chimayenera kuti chithandizire misonkhano yanga, kapena ine sindipitako. Uko nkulondola. Chabwino, tangoganizane. Ine ndikuganiza kuti kuli mwina mwake mipingo yayikulu ya Baptist 60 kapena 70 mu Louisville momwe. Mukuona nanga bwanja Methodist, ndipo ndi tauni ya Amethodist. Asbury ali kuntunda uko. Kodi munthu ameneyo angakhale ndi chiyani ngati iye atabwera ku mzinda uno wa Methodist ndi a Baptist oka, ngakhale ya Presbyteria ndi onse? Tsopano ndi mipingo yengati ya uthenga wa thunthu imene ili muno mu mzinda. Mamishoni awiri kapena atatu kumusiku uno kwina kwake. Mipingo yaing'ono chabe apa ndi apo, ndipo iwo ali pa nkhondo wina ndi nzake. Chotero pamene iwe ukubwera umayenera kuti uzima pa mphamvu ya utumiki wako uko nkulondola. Ndipo ngakhale aliyense ali ngati ndale zikulowamo, izo zimatengera mphamvu ya utumiki wako kuti uzitengako kuchokera kuchilichonse chimene Ambuye angamatumize. Ine ndimazikonda izo mwa njira imeneyo. Mʼbale, ngati Yesu Khristu sali pokhala popanga kuno ndipo dalira popanga, ndiye ine ndilibe china chilichonse choti ndizichidalira kuko nkulondola. Iye pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayimirira. Maziko ena onse ndi mchenga woti timira kwa ine. Ine kuli bwino kuti ndizilalikira kwa anthu 5 amene ine ndikudziwa kuti Mulungu anawatumiza kuti adzamve uthenga kuposa kumalalikira kwa 10,000 amene anakokeredwa mwandale mmenemo uko nkulondola. Ine kuli bwino ndizoona kutembenuka kumodzi kwa chikale kufika pa guwa ndi kumati buhu konsepo, kuposa kuti ndizoona 10,000 atayima akungoti chabwino ine ndiyesera izo. Yesera izo Iye si Khristu woti muzimu yesera. Iye ndi mmodzi woti muzimu landira. Kukhala moyo kapena kufa, kumira kapena kumizidwa, muzimu tenga iye muli monse uko nkulondola. Ngati ine ndingapemphere kuwapempherera anthu 10,000 usiku uno, ndipo iwo onse nkufa mawa usiku, ine ndingabwerere kuno kumadza wapempherera odwala ndi kumakhulupirira kuti mawa a Mulungu anali olondola izo nzoona. Ngati ine nditati ndikufa ndipo anthu 5,000 anafa zaka 100 zapitazo, ndipo akhala ali kumuyaya motalika chomwecho atati auka ndipo nkubwerera ku dziko lapansi, ndipo nkudzati ngati Branham, ino musadalire iwo, iye sakulondola. Musadalire iwo, ife tinkamudalira iye, tinapita tinalephera. Ine tinganenebe, ndiloleni ine ndife mwa Yesu Khristu uko nkulondola. Ine ndikuwakhulupirira iwo, ndipo ndiwo mtima wanga wonse. Chilichonse chayikidwa pomwepo mwa iwo, ndipo ine ndimawakhulupirira iwo ndi mtima wanga wonse. Ndipo ine ndimadalira pa iye, ndipo ine ndimawakonda anthu ake. Ine ndimakukondani inu nzika zinzanga za ufumu wa Mulungu, ndipo ine ndikufuna kuti ndizimaphewa ndi phewa ndi inu, ndipo kusenza ntolo. Tsopano usiku uno ine ndinapereka usiku watha, ine ndimati ndiyankhule kanthawi pang'ono usiku uno. Ambuye akalola, sindikufuna kukusungani inu motalika kwambiri kukutopetsani inu chifukwa ife tikuyembekezera. Ine ndili ndi ngati chikopa cha ubweya pamaso pa Ambuye pa msonkhano uno, ndipo ine ndikuyembekezera kuti Mulungu achite china chake chimene chiti chiyambitse msonkhano kukubuluzika komwe kuno mu mzinda. Ine mupemphere muchite gawo lanu, ndiye pamene chiweruzo chidzabwera ife tonse tidzathe kuyima ndi kunena kuti tinachita gawo lathu. Mumutu wa 20 wa Exodo, ndipo kuyambira ndi ndime ya 7, ine ndikufuna kuti ndiyankhule mphindi pang'ono chabe ngati Mulungu alola pa chabwino. Ine ndingati osati phunziro lapadera koma a phunziro labwino. La mulungu la tali pa Sunday school kukachise mu Jeffersonville ife tinayamba pa chiombolo mwa magazi. Ndipo pano ndi chimene ine ndikuyesetsa kuti ndichite ngati inu mukufuna kuti mudziwe chifukwa chimene ine ndikuchitira izi pano. Ambira inu mukuti simunandionepo ine ndikulalikira mu msonkhano wa machiritso. Koma ndikwa cholinga, ine ndikuganiza, ngati ine ndingapangitse miyoyo kusweka ndikubwera pa guwa, ndiye ine ndingapeze kukondeledwa ndi Mulungu kwa Louisville, uko nkulondola. Pamene anthu afika pansi kwenikweni pamaso pa Mulungu, ndikumapemphera. Ndipo kenako pali ambiri a inu, azinzanga, amene mukumapemphera kusala kudya ndipo nkumaopa kutenga chimene mukuchipemphereracho, uko nkulondola. Mukuona, chabwino. Izo sizingakuchitireni inu bwino uliwonse kuti muzisala ndi kumapemphera pokhapokha ngati inu muli ndi ntchito zina zoti zitsatire izo. Chikhulupiriro chanu chonse pa dziko lapansi sizingakuchitireni inu bwino uliwonse pokhapokha ngati inu mutatuluka kunja uko ndi kukakumana molunjika ndi izo ndi kutenga izo. Ndizo zonse inu mukuyenera kupita patsogolo, inu mukuyenera kungotuluka ndi kuchita izo muli monse. Mukapempha chilichonse muzipita kukachitenga icho. Mulungu anati ndi zanu. Chotero musamatenga chilichonse chochepera. Muzitenga chimene inu munachipempha. Inu muzichita zimenezo ndipo muone momwe izo zimatulukira. Eya, musati musamabwerere mbuyo ndi kuti chabwino nditenga chachiwiricho. Nditenga choyamba. Mulungu anandilonjeza ine choyamba. Ndicho chimene ine ndikuchifuna. Ndipo kwa zaka 23 izi zimene ine ndamutumikira iye, iye wandipatsa ine malo amenewo. Ndipo ine, ndipo bola ngati ine ndikumukhulupirira iye, ndikumukonda iye, ndipo iye amandikonda ine. Izo zidzakhala mwanjira imeneyo basi, chifukwa iye ndi wokakamizika kumawu ake. Chilichonse chimene inu muchikhumba pamene mupemphera khulupirirani kuti mwachilandira icho, inu mudzakhala nacho icho. Ndicho chimene iye ananena. Kulondola uko, izo nzabwino. Chabwino. Ine ndimakonda kumakumvani inu mukumanena ameni. Inu mukudziwa mlongo huva. Ameni amatanthauza zikhale chomwecho kwa ine. Inu mukudziwa. Ndipo ine ndikamba kuyankhula, ine ndikapanda kumumva wina akunena ameni, ine ndimadabwa nazo. Uno nthawi ina kale ine ndinkalalikira muchai chachingono ndipo ndinali basi. Oh, ndibe mwambo wapa guwa wambiri. Molingana ndi ine ndikuganiza za umulungu za tsikuli. Chotero ine ndikuganiza ine ndinakhala wosalamulirika pang'ono. Ndipo ine ndikuganiza ine ndinadumphira mwamba pa nsanja pa guwa monga choncho. Ndipo ndinadzagwira microphone mdzanja langa ndikudzakhala pamenepo. Ndipo mapazi anga kugwerezeka ndi kulalikira molimba basi monga ine ndikanathera. Ine ndinatsitsimuka. Ine sindimadziwa chimene ndimachita. Mumaminiti pang'ono ndinabalalikanso. Ndipo ndinadzipeza ndekha ndili pansi pakati pakanjira ndikukwezera miyendo ya thalauza langa. Ine sindikudziwa chifukwa chake. Koma ndinali kwenikweni ndikanakonda ndikanakhala pamenepo kwa kanthawi. Ndicho chinthu chimodzi chimene ndikufuna kuti ndinene. Panali pena pake pamene ine ndithudi ndinkasangalala ndekha. Ndinangokhala moyo pakudya izo kwa masiku angapo zitatha zimenezo. Apo panali munthu anadza kwa ine. Ndipo iye anati, inu mungalalikire bwanji ndipo anthu onse amenewo nkumati ameni. Ine ndinati, ndizo zimene zimandipangitsa ine kumalalikira. Eya, ine ndinkakonda kukhala ndi galu wokalamba. Ndinkasaka mbira. Ine ndikuganiza ndindabwenza mbira ku Kentucky pano amene amakonda kusaka mbira. Chotero, ndipo iye ankathawitsira mu mtengo chilichonse chimene chinalipo. Ndipo amapita kukagwira icho pambali pakanyimbi. Ndipo iye analibe chochita ndi zimenezo. Tsopano iye ankamuthamangitsira iye pansi pa mulu wa tchire. Ndipo chinthu chokhacho chimene ine ndinkenera kuti ndichite, ine sindinkafuna kuti ndilowe pansi pamenepo kumutsatira iye. Ine ndinali wotsimikiza. Chotero, chinthu chokhacho chimene ine ndinkachita ndikungodzutsa tchirero ndikumamusisita iye ndikufula, mugwire iye mnyamata, mugwire iye. Ndipo iye ankapita kukamugwira kanyimbi. Tsopano kanyimbi woyipa kwambiri amene ine ndimamudziwa ndi Ngerekezi. Ndipo ngati ine mukufuna kuti muzisisita pang'ono, muzingofura ameni kamodzi mukanthawi. Ndipo ine ife timamuthamangitsira iye mu mtengo pakapita kanthawi ndikupita kukamugwira iye. Mukuona, inu mukudziwa Bade Robinson wakale ambira inu munamvapo za iye. Sichoncho inu mpingo wa Nazareni. Iye anati, Ambuye, anati, ndibatseni nsana wonga chipika cha macheka. Ndibatseni ine chidziwitso chochuluka kumapeto a moyo wanga. Ndipo mundilole ine ndimenyane ndi mgelekezi bora ngati ine ndili ndi dzino limodzi. Ndipo kenako kumupana iye kufikira ine ndife. Ndikuganiza kuti izo nzabwino. Ndipo ndiyo basi chimene iye anachita. Ndizo basi zomwe iye anachita. Kutali pafupifupi zaka 100 zakubadwa. Ndipo akulalikirabe uthenga. Ine ndimawamva asilikali akalewo akulalikira monga choncho. Siku lina ndinapezeka nditatsegula wairesi. Ndipo mbale wokalamba dzina lake Mordekai F. Ham pafupifupi zaka 100 zakubadwa akumalalikirabe uthenga. Ine ndinati, Mulungu, mdalitseni iye. Ndipo mulole iye akhale ndi nyenyezi mukolona wake pamene iye adzafika kumeneko. Mbale Ham, ine sindimamudziwa iye. Limodzi la masiku awa ine ndikufuna ndidzakomane naye iye asanawoloke dzikolo. Ndipo chotero iye akhoza kudzagwirana chanza ndi anthu ambiri kumeneko. Ine ndikudziwa iye adzakhala nawo ochuluka oti agwirane nawo chanza pamene iye adzafika kumeneko. Oh, chifukwa iye wakhala ali msilikali wakale. Ambuye akudalitseni inu tsopano. Ndipo tsopano ife tisanalowe mu mawu awa, tiye ndimupemphe mlembi kuti atsikire kuno ndipo adzawaululire iwo kwa ife. Atate athu akumwamba chifundo, ife tikukuyandikirani inu siku uno mudzina lokondeka lija lopambana la mwana wanu Yesu, vomereza machimo athu kuti sife oyenera kuyankhula dzina lake loyera. Pakuti mu banja lonse lakumwamba limatchedwa Yesu, banja lonse pa dziko lapansi limatchedwa Yesu. Ndipo mudzina limenero bondo lililonse lidzagwada, ndipo lilime lililonse lidzavomereza ilo, kaya iwo ndi ochimwa kapena woyera mtima. Ndiye pamene ife tiyankhula mudzina lake, momwe ife tikuyenera kumanjenjemera mitima yathu ndi kulemekeza. Pamene ife tikuyankhula chotero, ife tikupempha mudzina lake molemekeza kuti inu mubwere kwa ife usiku uno, Ambuye. Ife tili pano pakati pa mzinda waukulu ndi mitundu yonse ya zida zimene Satana wawamangiriza nazo anthu muma bizinesi awo, munjuga zake ndi uchiwerewere, mowa ndi ndudu. Ndipo Mulungu, ndi atumiki ambiri paguwa, mungolola izo zidutse ngati kuti chinali chimodzi cha zinthu wamba. Koma Mulungu, tipatseni ife liwu la chenjezo kuti ife tizidalikira uthenga molunjika ndi moona, kuyika nkhwangwa ku muzu wa mtengo, kulola zidutswa zigwe paliponse pamene ziti zikhale. Koma tithandizeni ife, Ambuye, kuti tizilengeza chiweruzo pa zinthu zoterozo ndi kulalikira uthenga wa mwana wanu wokondedwa Yesu. Mulungu, mupereke kuti china chake chichitike chimene chiti chidzagwedeze mzinda uno kwa ufumu wa Mulungu. Kuti ngakhale mipingo imene ikungopitirira pangodya ndi mamembala ochepa. Mulungu, mulole mipingo imeneyo idzaze ndi kudzadza ndi anthu abwino akachitidwe kachikale, oyera, obadwa matsopano. Perekaniza, Ambuye, ndipo mulole ife tilandire chitsimutso, chitsimutso chachikale chotumizidwa ndi Mulungu, chimene chidzangogwedeza kuchokera mbali imodzi ya mzinda kupita kuina, kuchotsa kuipa konse. Mulungu, musatipatse ife msonkhano wotalikirapo, mutipatse ife chitsimutso chimene chiti chitseke malo ogutitsiramo mowa, ndi chimene chiti chidzakonze zinthu ndi kuwapangitsa anthu kubwera. Pamene mabelo atchalitchalira ndi kudzakhamukira kuguwa ndi kumapemphera uthenga wa abusa usanabwere ndi kukonzeka, Mulungu, perekani izi. Sopano siku uno pakhoza kukhala wodwala pano, Atate. Ndipo pamene ife tikuyankhula za wodwala kapena kwa wodwala ponso, mulole mzimu oyera uchize munthu wodwala aliyense mnyumba muno. Mupulumutse wochimwa aliyense, mwayitana abwerere ku nyumba, wobwerera mbuyo aliyense kuchoka ku njira yake yobwerera mbuyo. Ndipo tsopano mulole mzimu oyera ukhale umodzi umene wanditsogolera ine kuphunziro ili usiku uno. Ndipo mulole iye atenge zinthu za Mulungu ndi kungomugwiritsa ntchito wa ntchito wake pano ngati chida. Ndipo mulole Mulungu alandire ulemerero. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Ameni. Mu ndime ya 7 ya mutu wa 20 wa Numeri timawerenga izi. Ndipo Ambuye anayankhula kwa Mose anati, tenga ndodo ndipo sonkhanitse gulu pamodzi, iwe ndi Aloni mʼbale wako, uyankhule kwa thanthwe pamaso pawo, ndipo ilo lidzatulutsa madzi ake. Ine ndikufuna inu muzindikire madzi ake. Ilo lidzatulutsa madzi ake, ndipo iwe udzawatulutsira iwo madzi kuchokera mu thanthwe. Chotero iwe udzapereka kwa gululo ndi nyama zawo akumwa. Ndipo Mose anatenga ndodo pamaso pa Ambuye monga anamulamulira iye. Ndipo Mose ndi Aloni anasonkhanitsa khamu lonse ku thanthwe. Ndipo iye anati kwa iwo, imvani opanduka inu, kodi ife tikutulutsireni madzi kuchokera mu thanthwe? Ndipo Mose anakweza mwamba dzanja lake. Ndipo ndi ndodo yake anamenya thanthwe kawiri, ndipo madzi anatuluka mochuluka, ndipo khamulo linamwa ndi nyama zawonso. Ambuye atenge mawu ochepawa tsopano pamene ife tikubwerera kuphunziro lathu la usiku atha ndi kulibweretsa ilo ku ili. Mulungu akalola. Ndipo tsopano ine ndikufuna odwala wonse amene ali muno usiku uno, tsopano bile sana bereke konse makada apemphera aliwonse lero, chifukwa ine ndinamuuza iye kuti asatero. Ine ndinati, ungopita bile, ndipo ukamuuze mbali khobo, ndipo ungondilola ine. Ine ndikuyesera china chake kwa ulemerero wa Mulungu, tingomupempha Mulungu kuti atithandize ife, kuti atipatse ife miyoyo mu ufumu ndi wokhulupirira amene ati alimbikitse chikhulupiriro chawo ndi kusunthira mwamba. Ngakhale popanda china chilichonse, amangosunthira mwamba ndi kuti Mulungu, ine ndikukhulupirirani inu pa mawu ndi zimenezotu. Imeneyo ndi njira yoyambirira, ndipo yoyamba, ndipo yabwino kwambiri uko nkulondola. Mumutenge Mulungu pa mawu ake. Ndiye ngati inu simungachite zimenezo, ndiye ndithudi Mulungu atumiza zinthu zina monga ngati mphatso ndi zizindikiro kuti zikatsimikizire mawu ake, kuti zikawatsimikizire iwo kwa wokhulupirira aliyense. Tsopano la Mulungu ife tinali ndi chiwombolo mwa magazi. Ife tikumutenga Israeli tsopano mu ulendo wawo akululuka mu Egupto, choyimira cha dziko lapansi, ali pa ulendo wawo wa ku Palestina, dziko lolonjezedwa. Ine ndikuganiza kuti icho ndi chinthu chokongola. Ine ndimangochikonda icho. Pafupifupi sabata iliyonse ine ndimakhala pansi ndikumawerenga buku la Eksodo limenero. Ngati ine ndingathe kapena zochuluka za izo momwe ine ndingathere, ine ndimalikonda ilo chifukwa ndi choyimira cha ngwiro cha mpingo lero. Chikhalidwe ndi momwe Mulungu akusunthira. Anasuntha ndiye chimene iye anachichita muthupi pamenepo, iye akuchichita mu uzimu tsopano. Mukuona izo tsopano, pamenepo iye anatsogolera Israeli mthupi, kumene iwo anaona anayang'ana, anawasuntha iwo kuchokera ku dziko lina kupita ku dziko lina la chithupi. Tsopano ife timasunthidwa ndi mzimu woyera popita tsopano mu dziko lolonjezedwa. Kodi inu mukukhulupirira kuti ife tili pa njira yopita ku dziko lolonjezedwa, mu nyumba ya Atate anga muli malo ambiri? Ngati zikanakhala kuti sizili chomwecho, ine ndikadakuwuzani inu. Ine ndipita ndikukakukonzerani inu malo kulondola uko. Tsopano ife tili ndi dziko lolonjezedwa limene ife tikupirako, ndipo tsiku lililonse limapanga chochitika chachikulu. Tsiku lina chochitika chachikulu china, ndipo pali mthunzi waukulu wakuda uli kutsidyako patsogolo pathu wotchedwa imfa. Ndipo nthawi iliyonse pamene mtima wathu gunda, timasunthira sitepe imodzi kuyandikira kwa iwo. Limodzi la masiku awa iwo udzagunda komaliza, ndipo tidzakalowamo. Ine ndikufuna kuti ndidzakhale pa nthawi yanga kudzapanga gawo langa monga ine ndikuyembekezera mmodzi aliyense wa inu ali usiku uno, pamene ine ndidziwa kuti iwo uli patsogolo panga basi. Ndipo ine ndikuyenera kuti ndikumane nawo. Ine sindikufuna kuti ndidzakhale wa mantha, ndikufuna kuti ndidzadzikulunge ndekha mu mwinjiro wa chilungamo chake, ndikuyenda kukalowa mmenemo. Ndikudziwa ichi kuti ine ndikutsimikiza kuti ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake uko nkulondola, kuti pamene iye adzayitana kuchokera kwa akufa, ine ndidzayitanidwa ndi iwo amene ali moyo. Mulungu ndi Mulungu wa amoyo. Tsopano pamene iwo ankayenda mu dziko ili, ife tikupeza kuti Mulungu anawapangira iwo dongosolo. Iye anabweretsa chiwombolo mwa magazi. Ndiye ife tikupeza kuti iye akubweretsa chiwombolo kachiwiri mwamphamvu. Ife tinapeza usiku wa dzana kuti iye anali atapaka magazi, chimene chinali choyimira chokongola kwambiri chawokhulupirira kuti pamene iye wavomereza imfa ya Khristu mʼmalo mwake, ndiye iye amadzakhala mwana wa Mulungu. Iye amayamba pa ulendo wake. Tsopano, chinthu chotsatira chimene iye akuyenera kukhala nacho, iye atapulumutsidwa mwa uzimu. Tsopano, imfa ya mwana wankhosa wosalakwa inkapereka moyo kwa wokhulupirira wolakwayo. Kodi chimenecho sichoyimira changwiro tsopano? Imfa ya wosalakwa ikupereka moyo kwa wolakwa. Ndipo imfa ya Khristu wosalakwa imapereka moyo kwa ife olakwa. Tsopano, choyamba ndiye Mulungu atatha kuwapatsa iwo moyo kudzera magazi, ndipo nkutsimikizira izo kuti imfa inawadutsa iwo, iye anawayambitsa iwo mu ulendo wawo. Ife tikumanizana nawo iwo pakapita kanthawi. Tsopano zindikirani, ndiye chinthu chotsatira chimene Mulungu anachita mwansanga pamene iwo anadzakhala okhulupirira ndi ana, ndipo namulandira Mulungu. Mdani wa imfa ya thupi anawatsatira iwo, ndipo iye anawayika iwo pa ngodya pomwepo ndi chipululu mbali imodzi, nyanja yofiira mbali inayo, mapiri mbali ina, gulu la nkhondo la Farao likubwera kumawatsatira, asilikali mamiliyoni akubwera mukuguba kuti adzawagonjetse iwo. Tsopano, Mulungu anali ataonetsera kuti iye anali atawapatsa iwo moyo kudzera mu imfa ya mwana wankhosa. Tsopano iye awaonetsa iwo chiwombolo cha thupi. Aleluya! Mwaona, ziwiri zonse kwa chipulumutso ndi machiritso. Mwaona, kwa munthu wachilengedwe ndi munthu wa uzimu. Mngelo wa imfa anadutsa. Tsimikizira kuti Mulungu anali atakonza njira yopulumukirapo kudzera mukupereka nsembe ya magazi, ndipo iwo anayilandira iyo. Tsopano iye adzapanga njira yopulumukirapo kwa imfa ya thupi. Monga wokhulupirira mwansanga pamene iye apulumutsidwa mwina mwake khansa ya mudya iye kapena nthenda ina, Mulungu amakhala nacho chiwombolo aponso kudzera mumphamvu, chimodzimodzi monga iye ali nacho chiwombolo cha moyo. Iye ali ndi chiwombolo cha thupi. Icho chinali a iwo anapulumutsidwa, ndipo iwo anadulidwa, iwo anali pansi pa magazi. Koma komabe Farao ankapita, ndaniyo ankapita kuti akawawononge iwo, akawaphe iwo onse pomwepo mchipululu. Kenako Mulungu anaonetsa mphamvu yake ya chiwombolo kwa thupi lawo. Inu mukumvetsa zimenezo? Inu mukuchidziwa chimene ine ndikunena? Chiwombolo mwa mphamvu. Ndipo kenako pamene ndani anali pafupi pomwe pa iwo, lawira moto lalikulu la uzimu linauka kuchokera pa Israeli, linadzabwera chakuno, ndipo linadzayima pakati pa iwo ndi imfa. Mulole izo zilowerere kwa maminiti pang'ono. Kodi inu mukutha kuona chimene ine ndikunena? Tsopano, kwa wokhulupirira aliyense, mwana wobadwa mwatsopano wa Mulungu, pamene imfa ibwera kudzaba pa chitseko nthawi isanakwane, ngelo wa Mulungu amayima pakati pa inu ndi nthendayo. Tsopano, ngati inu mukufuna kuti muthamangire kumene kuli iyo, imeneyo ndi ntchito yanu, koma inu simukusowa kutero. Mukuona, iye wayima pakati pa inu ndi imfa. Zaka 23 zapitazo, muchipatala cha Chiyuda, Dr. Morris Fletcher anandipatsa ine maola atatu, moja madokotala anu a operation apa mwamba kuno munzinda anandipatsa ine maola atatu okhala moyo. Ine ndili wa moyo usiku uno. Haleluya! Bwanji, mwachisomo chosandiyenera, ngelo wa Mulungu anayima pakati pa ine ndi imfa kuti anditeteze ine. Ndipo ine ndinavomereza izo. Ndipo poyamikira mwachisomo cha Mulungu, ine ndapindulira miyoyo theka la miliyoni kwa iye usiku uno. Oh, momwe Mulungu amadziwira kuchita zinthu ngati ife tingamangotsatira. Musamayesere kumamutsogolera Mulungu. Mulole Mulungu azikutsogolerani inu. Mukuona, ife ndi amene tikuyenera kuti tizitsogoleredwa. Ine ndikuganiza kuti ndi chifukwa chimene Mulungu anatifanizira ife ndi nkhosa. Kodi inu munayamba mwayionapo nkhosa itatayika? Bwanji, iyo ndi nyama yopanda thandizo kwambiri mdziko. Iyo simadzipezera njira yake paliponse. Iyo imangoima ndi kumaphiripita kufikira nkhandwe itamudya iye. kapena iyo imafera pamenepo. Iyo simapeza njira yobwerera mbuyo. Ndipo ndiyo njira imene pamene munthu atayika, iye amakhala wopanda thandizo kwa thunthu. Palibe chimene inu mungachite za izo. Mulungu kupyolera mu chisomo akuyenera kumakutsogolerani inu kwa Khristu. Yesu anati, palibe munthu angadze kwa ine pokhapokha Atate atamukoka iye. Ndipo onse amene iye awakoka ndipo nkubwera, ine ndidzampatsa iye moyo wosatha. Ndi lonjezo bwanji. Ine ndikukhumba ndikanamubweretsa munthu aliyense muno. Izo nkumatsikira pansi pa nthiti yachisanu kumbali ya kumanzere mpaka izo zitagunda mkati mwa mtima. Inu mukanawaona anthu akumangonyamuka ali ndi mitundu yonse ya matenda ali pa iwo. Akutuluka mchipinda chino akusangalala akukana kukhala nawo iwo. Olumala akanamayenda bwinobwino momwe iwo akanathera. Iwa kana makana kudziwa china chili chonse mukuona inu mukuchita mantha mukuopa kuti muyambepo mukuyembekezera kuti Mulungu atsike pansi ndipo adzakukokeni inu. Mulungu samachita zimenezo manjira imeneyo. Inuyo ndi amene mukuyenera kuti mupange sitepe. Iye amapereka lonjezo ndipo amati bwera, ndiye inu mumatsatira. Tsopano zindikirani ana Israeli, ndiye Mulungu anabwera ndipo anadzayima pakati pa iwo ndi choopsacho, mphamvu ya chiwombolo, chiwombolo mwa mphamvu kani, chiwombolo mwa magazi, chiwombolo mwa mphamvu. Usiku atha tinawasiya iwo akungokwawira pa gombe tsidya lina la nyanja yofira. Adani wonse magudumu awo amagaleta anali atagulukapo, akavalo awo ananjenjemera ndi mantha pakati penipeni pa mtsinje. Ndipo iwo anali akutembenukira mbali iliyonse akupita njira iyi. Ndipo magudumu anatitimira matope ndipo anagwa. Ndipo gulu la anthu linkamuthawa mwa mantha mdaniyo. Ndipo Israeli anakwera pa gombe kuti amuone Mulungu akutambasura dzanja lake ndi kuononga ndani aliyense. Choyimira chokongola wokhulupirira pansi pa magazi atachiritsidwa pamenepo ndi mkhala pakati, mphamvu ya Mulungu ikusunga moyo wake kutalikitsa iwo kwa kanthawi. Iwo akanakhala wina aliyense adaphedwa pomwe, iye akanawapha iwo mchipululu momwemo. Mulungu akanapanda kuima pakati pawo, ine ndikanafa kalekale. Ngati Mulungu akanapanda kuima pakati pa ine ndi imfa. Wokhulupirira aliyense muno akanakhala atamwalira kalekale. Ngati Mulungu akanapanda kuima pakati pa inu ndi imfa, aliyense wa inu. Chotero Mulungu muchisomo chake chochita mwayekha ndi chifundo wayima pakati pa wokhulupirira ndi imfa. Aleluya. Ndichi apa ndiye chinthu chotsatira kwa wokhulupirira ndi chiyani? Chinthu chotsatira ndi ubatizo wa mzimu woyera. Mose anawatsogolera ana a Israeli mpaka ku nyanja yofira. Anabatizira mu nyanja yofira, nyanja madzi akuimira mzimu. Pamene iye anamenya thanthwe, madzi anatulukamo. Ndipo ilo linali choyimira cha Khristu mu Yohane 3:16. Mulungu anakonda dziko lapansi, iye anapereka mwana wake wobadwa yekhayo kuti aliyense amene akhulupirira iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Zindikirani, anthu owonongeka mu chipululu anapulumutsidwa ndi thanthwe lokanthidwa. Ndipo anthu owonongeka kupulumutsidwa lero, kuwonongeka mu tchimo, kuwonongeka mu kuseruzika, chifukwa mwana wokanthidwa wa Mulungu anatenga malo awo. Madzi, mzimu zikutuluka. Penyani, ine ndikufuna inu muone izo tsopano. Pamene iwo ankadutsa mu nyanja yofira, chinali choyimira chakulandira mzimu oyera. Wokhulupirira adawomboledwa ku imfa kupita ku moyo, mphamvu ya Mulungu yachiritsa thupi lake. Tsopano iye amakhala woti abatizidwa ndi mzimu oyera. Tsopano iye ali ndi ulendo uko patsogolo pake, koma iye asanakumane ndi ulendo umenewo. Iye akuyenera kukhala ndi china chake choti chimunyamule iye akafikeko. Amen. Choyimira changwiro cha Pentekoste. Zindikirani, pamene iwo ankakwawa kuchoka pa gombe, wokhulupirira aliyense, pamene inu mubwera ndipo mwapulumutsidwa, mwalandira magazi a Yesu, inu mumayeserabe kukangamira pa ichi. ndikukangamira pa icho ndipo simukutha kusiya ichi ndipo simukutha kusiya icho pakapita kanthawi mulungu akhoza kumakuchitirani inu zinthu zabwino koma inu osatha kusiya ndudu zanu inu mumafuna kuti muzimwa chakumwa chosangalatsa ndi anzinzanu nthawi ndi nthawi koma chimene inu mukusoweka kuchita ndi kudutsa nyanja yofira pamene iwo anatulukira mbali ina ndizi apa ine ndikufuna kuti inu muone chimenecho pamene iwo anatulukira tsidya linalo anakawira pa gombe ndipo anayang'ana mbuyo ndipo anawaona ogwiritsa ntchito akale onse awo amene ankawakwapula iwo nkuwapha ena iwo monga ngati khansa ndi ndudu ndi fodya ndi mbowa ndi china chilichonse zimawapangitsa ana misala zimawatumiza iwo ku malo wopulumukirako muzipatala ndi gulu la amisala ndi china chilichonse chimene chimapezeka mdziko pamene iwo anayang'ana mbuyo ndipo nkuona zinthu zonsezo akuvutika opanda thandizo ndipo akufa munyanja mbale inu mukugamba za msonkhano iwo anali nawo umodzi mose ine ndilola izi kuti zizame mwakuya ine ndikuyembekeza izo zikupita pansi Mose ndiye anali wamkulu kwambiri amene anayamba wakhalapo kunja kwa Yesu Khristu panalibe munthu amene Mulungu anayamba wayankhulapo naye monga iye ankachitira ndi Mose kunja kwa Khristu iye anati ngati pakhala mmodzi amene ali wauzimu kapena mneneri pakati panu ine ndimamuonetsa iye masomphenya ndikuzizindikiritsa ine mwini kwa iye koma osati mtumiki wanga Mose ine ndimayankhula naye iye mlomo ndi khutu uko nkulondola Mose munthu olemekezeka uyu mwansanga pamene iye anadutsa muchomuchitikira chimenecho iye anawaona ogwiritsa ntchito onse acha atafa iye ankadziwa kuti zinthu zonsezo zinali zidapita kwa nthawi zonse pamenepo zinthu zonsezo zimene zinkawathamangitsa iwo ndi kumawamenya iwo ndi kumawakwapula iwo pamenepo zinali zidatha iye anakweza manja ake ndipo anayimba mu mzimu Oh my, sizinayambe zainiridwapo, ndipo sizidzakero, mpaka ife tidzafike ku ulemerero uko, pamene kumaliza kunapangidwa kumeneko, iye anayimba mu mzimu, ndipo pamene ife taomboledwa mthupi, icho chinali choyimira cha mzimu oyera ukubwera pa Pentekoste, pamene ife tinkadutsa pa nyanja, icho chinali choyimira cha Pentekoste, ndipo Mose muchotsu mu choyimira kumbuyo uko pamene iye ankadutsa muzimenezo iye anayimba mu mzimu iwo unabwera pa tsiku la Pentekoste ndipo pamene thupi likhala la mgwiro lowomboledwa tsopano solo yathu ndiyowomboledwa mwa mgwiro chabwino singawonongeke ili ndi moyo wosatha chimene Baibulo limanena ine ndikumvelera bwino zindikirani chifukwa chake chifukwa ine ndikudziwa kuti ndizo pakuti atero ambuye mungozika solo yanga pamenepo ndipo nkumayendabe ndikuti satana ungowuzira zonse zimene iwe ukufuna kwa ine usandivutitse ine chifukwa ndikumudziwa amene ine ndamukhulupirira ndipo ndili wokakamizika kuti iye ndiwokhoza kusunga icho chimene ndachipereka kwa iye kufikira tsikulo Amen. Chimene ife tikusowa usiku uno ndi chisitsimutso chabwino chakachipereka chikale cha Bire Sande chosweka cha Aleluya ndi chimene ife tikusowa kuzungulira Louisville kuno uko kulondola tikusowa chisitsimutso chabwino chachikale chachipentekoste chotumizidwa ndi Mulungu inde bwana zindikirani ndiye pamene matupi athu awomboledwa chimene ife ndi machiritso a uzimu tsopano ngati mthunzi monga iwo unali mthunzi kumeneko wa Pentekoste onani chimene iwo anachita mu nthawi ya mthunzi ya chipulumutso taonani momwe iwo anayendera kumeneko pamaso pa Mulungu anazimitsa mphepete ndi zina moto ndi kuthawa lupanga lakuthwa zinthu zonsezi zimene iwo anazichita anatuluka mu ng'anjo za moto kutali ndi dzenje la mikango ndi chilichonse mwa mthunzi haleluya mwanthunzi wa Pentekoste tsopano ife tili ndi chiwombolo changwiro kudzera magazi mazi a Kristu iwo saka nankhala ndi chiwombolo chambiro nthawi imeneyo chifukwa icho chinali pansi pa magazi a ng'ombe ndi mbuzi ndipo iwo samachotsa tchimo iwo ankangophimba tchimo koma pamene magazi a Yesu anakhetsedwa magazi obadulika olungama kwambiri machimo sanaphimbidwenso iwo anasudzulidwa ndipo anakhetsedwa ndipo okhulupirira amapita mukukhalapo kwa omupanga wake. Haleluya. Ngati iwo angachita zimenezo nthawi imeneyo mthunzi kumeneko wa Mose akuimba mumzimu ndiye uko muchivungulutso iwo amene ali ndi chiwombolo changwiro cha thupi anayima pa nyanja ya Mandala ndipo anayimbanso nyimbo ya Mose uko mubukhu la chivumbulutso kukamba za msonkhano wa mzimu woyera iwo anakhala nawo iwo pamene anapita mphepete mwa gombe limeneli mphetserani mlongo Miriamu wamgono wolemekezeka mneneri wamkazi mlongo wake wa Mose mneneri wamkazi iye anasangalala kwambiri mpaka anatenga nkhocho ndipo anathamangira ku gombe akumenya nkhocho iyi ndipo akuvina mu mzimu osati izo zokha koma ana akazi onse a Israeli anamutsatira iye akuvina mu mzimu ngati wose mzimu woyera ubugwa sinayambe ndawuonapo umodzi wanji ndithudi iwo mafuko onse amwambo aulemu akanakhoza kuyang'ana kudzera pa magalasi owonera patali ndi kuona izo iwo akanakhoza kunena kuti kutengeka kulondola koma anali mulungu kulondola zinthu zolemekezeka zimayang'anira pansi lero pa zomwe mulungu adalitsa kulondola zikundikumbutsa ine za nkhani munthu wina anali ndi munda waukulu wabwino kwambiri iye anamanga nkhokwe zabwino zazikulu zolemekezeka ndipo zapamwamba momwe zikanakhalira koma iye anali waulesi kulima chabwino kunali mlimi wina amene angakhala pafupi ndi iye iye analibe nkhokwe zambiri koma anali mlimi weniweni ndipo iye anali atayika zakudya zabwino zambiri mu nkhokwe imeneyo chaka chimenecho ndipo ana ang'ombe awiri anabadwa mmodzi mu nkhokwe imodzi ndi wina mu inayo pamene nyengo ya masika inafika iwo anawatulutsa ana ang'ombewo mukhola mwana wang'ombe wang'ono uyo wochokera kuno anali atadyetsedwa bwino kwenikweni mayi pamene mphepo imeneyo inayamba kumuwomba iye oh mayi iye anamenyetsa zitendene zake ndipo anapita kutali mwamphamvu basi momwe iye akanapitira akulira ndi kulumpha ndi kumakuwa ndi kumapitirira ndipo kenako mlimi winayo anatulutsa wake kumeneko iye analibe kanthu koti adye koma udzu waulesi kwambiri kuti alime waulesi kuti amudyetse iye zimandikumbutsa ine za ena a azibusa awa kulondola aulesi kwambiri ndi zochepa kwambiri ndipo nkhokwe zolemekezeka ndi zonse zimene inu muli nazo mwike chakudya mmenembo cha mwana wa ng'ombe kulondola ubatizo wa mzimu woyera wolalikidwa ndi mphamvu udzawatentha iwo uko nkulondola koma icho ndi chimene iwo akusowa ndi kutentha kwina kwa chikale chimene mpingo akusowa chimene mamembala akusowa zindikirani ndipo mwana wa ng'ombe wakale uyu anali atawonongedwa kanthu kakang'ono kosauka kanatulukira mukhola kanali kuwonda kwambiri moti sikankakhoza kuyenda ndipo iye anasuzumira pansi pa ng'alu ndipo anayang'ana kutsidya ndipo iye anaona mwana wa ng'ombe winayo akulira anali wonenepa komanso wozungulira iye anamva bwino iye anali akudya nyengo yonse yozizira ndipo mwana wa ng'ombe wang'onoyo wanjala uja anayang'ana uko anati kutengeka koteko mayi ndithudi anali wowonda kwambiri kuti aganize china chilichonse koma ine ndikukuwuzani inu pamene mmodzi uyu amene ananenepa nyengo yonse yachisanu mbale iye amadziwa pamene iye anali iye anali akukhala ndi nthawi yabwino pamene mphepo yotenthayo inayamba kuwomba pa iye ndipo munthu aliyense amene abadwa mwa mzimu wa mulungu iwo amamutcha iye wotengeka kapena china chilichonse koma pamene mphepo yotentha ija ya masika ya mzimu oyera iyamba kubwera monga iyo inachitira pa tsiku la pentekoste china chake chidzachitika kulondola mbepo zofunda zimayamba kuomba mbale inu nonse mumanenepetsera ndi uthenga kuzungulira ndi kumamva bwino mumenyetsa zidendene zanu mwamba ndi kukhala ndi nthawi yabwino umo ndi momwe Miriamu ndiwo anachitira anangʼana mʼmbuyo pansi ndipo anaona zinthu zonse zakale izo zomwe iwo poyamba ankazichita zonse zinali zakufa ndipo zitapita iwo anali atamuona Mulungu akuvomereza magazi anali ataona kale mphamvu yake mumachiritso auzimu idayima pakati pawo anabwera kudutsa nyanja yofira ndipo anabatizidwa ndi mzimu anayenda mbali inayo akungokhala ndi nthawi yabwino iwo sanasamale chimene mabungwe onse ankaganiza za izo amen ndi choyimira changwiro bwanji lero chawokhulupirira amene angadzayesere kutuluka Mulungu analonjeza kuti iye adzapereka chosowa chawo chilichonse iye analonjeza kuti iye adzapereka chosowa chathu chilichonse iye sanawuze konse iwo ndipanga njira ya machiritso ndipanga njira ya ichi ndipanga njira ya icho iye anati ndidzakhala ndi inu haleluya ndicho chimene iye ananena kwa ife ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi ndizo zonse zimene ine ndikuyenera kunena inu simukuyenera kuti mutsutse ichi icho kapena chinacho ngati iye ali pano izo zikundikwanira ine machiritso auzimu ali pano mphamvu ili pano chilichonse chimene iye anali kumeneko iye ali pano Yesu Khristu yemweyo dzuwa lero ndi kwa nthawi zonse chotero inu mukhoza kutenga za Mulungu zanu ndi kumira nazo izo mbale ine ndimakhulupirira Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse anati ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi inde ndipo pamenepo iwo anatulukira ndipo iye anali ndi iwo tsopano iye anati oh iwo anali ndi dengu laling'ono la mkate pa mitu yawo iyo yonse inadyedwa ndipo inatha iwo analibe chilichonse iwo anapita kukagona ali ndi njala pang'ono usiku umenewo koma mawu otsatira pamene iwo anasadzuka mkate unali pansi paliponse umo ndi momwe Mulungu amachitira zinthu amakulolani inu kuti mufike mpaka pa miniti yomaliza kenako amakuonetsani inu zimene iye angathe kuchita za izo uko mkulondola iye amakonda kuchita zimenezo iye amakonda kutero iye amakonda kuwadabwitsa anthu ake inu amuna mumakonda kumutero mkazi wanu mumadikira kufikira tsiku lake lobadwa mumangomusiya iye azikayikira chifukwa mumamukonda iye ndi chifukwa chake Mulungu amatilola ife kuti tizifika kumapeto ansewu nthawi zina chifukwa iye amatikonda ife ndipo amafuna kutsimikizira za chauzimu chake ndi mphamvu zake chifukwa iye amatikonda ife ndiyo chifukwa iye amachita zimenezo inde iye amangotilola ife kuti tifike pamalo amene ife tatsala pang'ono kupanga sitepe yotsiriza kenako iye amabwera pa chochitikacho iye anawalola ana achihebri kulowa mu ng'anjo ya moto koma umomu unali munthu wachinayi atayima mmenemo ali ndi chokupizira akutsekereza iyo kwa iwo mukuona iye nthawi zonse amakhala pamenepo iye samachokapo mkomwe iye nthawi zonse amakhala pafupi ngelo wa mbuye amawazinga iwo akumuopa iye kumeneko usiku umenewo iwo anatola mkate umenewo mawu wotsatira ine ndikukhoza kuwaona aisraeli aja amene anali atangowola kanyanja yofira anali atangowomboledwa kumene ndi magazi anaona mphamvu yochiritsa ya mulungu kapena mphamvu yozizwitsa itayima pakati pa mulungu ndi pakati pa israeli ndi igupto ndipo anawamiza adani pambuyo pake monga khansa yakale yapita kwa nthawi zonse khungu linali litapita kusamva kunali kutapita matenda a shuga anali atapita chilichonse chinali chitamizidwa ukomu magazi a Yesu Khristu mukumvelera bwanji mayi akuyenda chotsika mu nsewu ndipo otsutsa wina wakale akuti tsopano dikirani miniti kodi inu mukutsimikiza zimenezo musayankhule ndine amen oh my ine ndikutha kuwaona iwo kunja uko akungosonkhana ndi kusonkhana ndi kumadya ndi kukhala ndi nthawi yaulemerero chimodzimodzi monga ngati msonkhano wakachitidwe kachikale wa mzimu oyera apa ukubwera mzimu wa Mulungu ukudzasunthira kupita kwa woyera wina wang'ono ukufikira ukudzafika mu mtima monga chomwecho ndipo nkufula ambuye alemekezeke msonkhano chabe wakachitidwe kachikale monga chomwecho inde bwana Iwo hamango gwira izo kuchokera mbali imodzi kupita ku inzake ankakhala ndi nthawi yabwino. Tsopano kale umenewo sumatha konse. Iwo unayenda njira yonse kudutsa ulendowo kwa iwo kukonkulondola. Ndipo chinali choyimira changwiro cha Pentekoste kwa ife. Izo zinali mathupi mkate umenewo sumatha konse. Iwo umakhalabe mkate womwewo mpaka iwo anakalowa mdziko lolonjezedwa. Kulondola uko inu owerenga Baibulo mukudziwa zimenezo. Ndipo kenako pamene ife mpingo unatsegulidwa pa tsiku la Pentekoste, pamene okhulupirira anali pamwamba uko, ndipo pamenepo panatuluka mkokomo ngati mphepo yamphamvu inadzaza nyumba imene iwo anakhalamo. Zimoyera omwewo umene unagwa nthawi imeneyo ukugwa tsopano. Iwo udzapitirira kuyambira nthawi imeneyo mpaka mapeto a nthawi. Iwo udzapitirirabe modutsa ndi mkate wathu. Iwo ankadyetsedwa ndi mkate wa chilengedwe. Ife tikudyetsedwa ndi mkate wa uzimu. Yesu anati, ine ndine mkate wa moyo umene umabwera kuchokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba. Iwo anati, makolo athu ankadya mana muchipululu kwa dangala zaka 40. Iye anati, iwo aliyenseyo anafa, inde Bwana. Koma iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha, ndipo ine ndidzamukitsa iye masiku otsiriza. Ine ndine mkate wa moyo umene umachokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba. Ngati munthu adya mkate uwu, iye sadzafa konse. Ndi zimenezo tu. Iwo anali ndi chachilengedwe, ife tili ndi chauzimu. Oh, ine sindingasinthanitse icho ndi chili chonse. Zopambana. Oh, inu mukuti mbale Branham, ife tonse tikudziwa kuti ndinu wotengeka. Chabwino, ine ndikutero nanenso. Ndine chitsiru cha Khristu. Inu ndi chitsiru cha ndani. Inu mwina mukhoza kukhala chitsiru cha njerekezi. Chabwino, chotero, ine kuti bwino ndikhale chitsiru cha Khristu. Sichoncho inu? Chabwino, zindikirani, apa pali chinthu china chamana amenewo. Pamene iwo anayamba kulawa iwo, iwo anati, iwo akukoma ngati uchi, inde, iwo anali okoma. Ine ndikuta akungo waona oyera akale amenewo, akunyambita milomo yawo, ndikumadya. Iwo anali abwino. Kodi inu munayamba mwala wapo izi? Izi ndi zabwino na zonso. Anati, lawani ndipo muone, Ambuye ndi wabwino. Iwo akukoma ngati uchi muthanthwe. Nthawi zambiri ndapangapo ndemanga iyi. Nthawi zambiri kuti pamene Davide wakale amene anayankhula zimenezo mu salimo lake anati, iwo akukoma ngati uchi muthanthwe. Davide pokhala mbusa, iye anali ndi kachikwama kakang'ono. Iwo ankanyamula kumbali yawo, ndipo nthawi zonse ankanyamula uchi menemo. Abusa akale amatero komabe mu Palestina. Ndipo pamene zawo, nkhosa zawo zodwala zikamapitirira, ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa, iye amafikira pansi ndipo amapita kukatenga chidutso cha ching'ono cha uchi uwu. Ndipo iye amautenga iwo ndi kuupaka iwo pa thanthwe, thanthwe la laimu. Ndipo nkhosa zimakonda uchi umenewo. Chotero iyo imanyambira uchi umenewo kuchokera pa thanthwe. Ndipo pali china chake chokhudza miyala ya laimu, chimene chimachiritsa nkhosa zodwala. Ndipo ine ndikukuuzani inu, tili ndi chikwama chodzaza uchi kuno usiku uno, ndipo tikawuyika iwo pa thanthwe, Khristu Yesu. Ndipo nkhosa zodwala zikapita kumaka nyambita, ndithudi inu mukhala bwino. Uko kulondola, kumango nyambita, kunyambita, kunyambita. Ndipo pamene mukunyambita uchi bwanji, inu mukhala wotsimikizika kuti mudya laimu. Ndizozo tsimikizika basi monga chili chonse. Tsopano, ife situika iwo pa mpingo, ife tuika iwo pa Khristu, kumene kuli kwawo, uko nkulondola, chifukwa majiritso ali mwa Khristu. Amen. Monga mdalitso wina uliwonse wa chiwombolo. Zindikirani. Ndipo chinthu china, pamene iwo anayamba kugwa, alona analamulidwa kuti apite ndi kukatenga maomeri angapo ozadza a iwo. Tsopano, ngati iwo ayesera kusunga ena kufikira tsiku lachiwiri, iwo ankawonongeka. Ndipo izo ndi zochuluka kwambiri pakati pa anthu a mzimu oyera usikuno. Inu mukuyesera kuganiza chabwino. Zaka 20 zapitazo, ife tinali ndi uthenga wabwino. Ife tinali ndi nthawi yabwino. Kodi muli ndi chiyani usiku uno? Ndicho chinthucho. Iwo ankagwa usiku uliwonse. Iwo sanalepherepo nthawi imodzi kokha pa sabata uko nkulondola. Ndipo tsopano Mulungu watumiza iwo pansi atsopano usiku uliwonse, tsiku lililonse, ola lililonse iwo amabwera. Zindikirani, maomera amenewo ankasungidwa. Iye anati, tsopano taonani, Pamene inu mudzabwera mdzikolo, ndipo ana anu kuyamba kufunsa za izi, anati, wansembe aliyense tsopano amene alowa mu unsembe, atatha kukhala ndi chilolezo chobwera ku malo opatulika, ndi zina zotero, ndi kudzozedwa, wansembe, ndiye iye akhala ndi ufulu wolowa ndi kudya mana odzaza kamwa apachiyambi amene ankagwa pachiyambi. Oyamba eni amene anagwa, iwo amawatola iwo, ndipo amawayika iwo mu omeri, ndipo amawasunga iwo, ndipo amangosungidira unsembe. Sobano inu mukuti, mbale Branham, kodi izo zindicho imina chotani lero? Bwanji, ife ndi unsembe, inu ndinu unsembe wachifumu, fuko loyera, anthu achilendo. Obereka nsembe za uzimu kwa Mulungu. Zipatso za milomo yanu zikuyamika dzina lake. Amen. Ndi zimenezo tu. Tsopano ndiye pa tsiku la Pentekoste pamene mzimu woyera unali kugwa mana athu. Tsopano wansembe aliyense kumbuyo uko pansi pa chipangano chakale pamene iwo ankabwera kuti adzakhale wansembe, iwo ankadziwa kuti azikadya mana apachiyambi odzaza mkamwa. Osati ena ochita kupangidwa ndi anthu amene ankaoneka mofanana ndi iwo, koma iwo anali oti azikadya ena apachiyambi. Chabwino, pa tsiku la Pentekoste, pamene mana athu anayamba kugwa, mzimu woyera unabwera ngati mphepo ya mkokomo ya mphamvu. Apa panali gulu la anthu ochepa, aulemu, 120, mchipinda cha pamwamba. Zitseko zitatsekedwa, mazenera atatsitsidwa, atakhala kumbuyo uko, akuyembekezera lonjezo. Eya, iwo anali ali ndi Yesu ndithudi. Iwo ankadziwa mphamvu yake ndi zonsezo, koma iwo ankayembekezera lonjezo. Ndi zomwe tikufuna usiku uno, kukhala ngati gulu la anthu ili likhoza kukhala la mtima umodzi monga iwo anakhalira pa usiku umenewo. Chinthu chomwecho chikhoza kubwerezedwa usiku uno, pomwe pano mchipinda chino mu Louisville, Kentucky, chimene chinabwerezedwa pa tsiku la Pentekoste uko mkulondola. Oh, ndithudi iwo angadzakhale ndi mtundu omwewo wa otsutsa kuno mu Louisville amene iwo anali nawo kumeneko, koma iwo onse anali pamalo amodzi amtima umodzi, ndipo mwadzidzidzi apa panabwera mtumiki, ndipo iye anali ndi kalata, ndipo iwo analemba mayina awo, ndipo anali ndi dzanja la manja la chiyanjano, ndipo analowa mu chiyanjano cha mpingo. Izo zikhoza kukhala lero, koma izo sizinali nthawi imeneyo. Umo ndi pomwe achiprotestanti amachitira izo. Mkatolika amayenda kupita kuguwa ndi kutenga mgonero wake woyamba, amatulutsa lilime lake, amatenga kokulumunya, ndipo wansembe amamwa vinyo. Zikatero iye amadzakhala chimenecho. Koma mbale, pa tsiku la Pentekoste iwo anali amtima umodzi pamalo amodzi, kenako mwadzidzidzi panamveka mkokomo kuchokera kumwamba, munthu analibe chochita ndi iwo, monga mphepo ya mkuntho wa mphamvu. Iyo inadzadza nyumba yonse imene iwo anali atakhalamo. Mphamvu ya Mulungu inakantha pa iwo, kunja munsewu iwo anapita akuchita ngati gulu la amisala, monga iwo anachitira kumusi uko pamene iwo ankadutsa nyanja yofira. Mkulondola uko iwo anafula, iwo anapitirira, iwo anadzandima, iwo anachita chibwibwi ndi milomo yawo. Iwo kupitirira koteroko inu, mpaka anthu mpingo olemekezeka anayima kumbuyo, ndipo anati, anthu awa aledzera ndi vinyo watsopano. Haleluya! Munditcha ine woyera wadzikulukuza muli monse, kotero inu mukhoza kuyamba tsopano. Chabwino, taonani, iwo anali odzazidwa ndi vinyo watsopano, ndiko kulondola vinyo amene anachokera kwa Mulungu kuchokera kumwamba. Kodi inu munamba mwamuonako munthu oledzera? Iye amangokhala muchikondi ndi aliyense. Inu mwaona? Iye samasamala. Umo ndi pomwe munthu amakhalira pamene iye aledzera ndi mzimu. Baibulo linati, musaledzere ndi chakumwa cha ukali mopitirira, koma kuledzera ndi mzimu. Mzimu wa Mulungu umakuledzeretsa iwe kwambiri, iwe umayiwala adani ako onse ndi chilichonse. Aliyense amakhala ali muchikondi ndi iwe. Iye samasamala za amene wayima pafupi nawe. Iwe umakhala munthu wankulu kwambiri mdziko pamenepo. Ine sindikusamala ngati oyandikana naye wanu wakhala pafupi ndi inu amapita ku mpingo wina wolemekezeka. Mudzangolola mzimu woyera udzabwere pa inu nthawi imodzi, mudzaone zimene zimachitika. Mudzakhale bwino bwino kweni kweni, mudzaledzere kwambiri, mudzaone zimene zimachitika. Inu mudzati, mulongo, ine ndaupeza iwo, inu mukufuna iwo inuso. Ukakulondola, inde bwana, china chake chichitika. Apo iwo anati, o nsadaledzera ndi vinyo watsopano. Ndipo mvetserani, ena inu alongo pano. Kodi inu, mumadziwa kuti namwali wodala Maria, anali mmenemo, tsopano. Iye anachita kupita pamwamba kumeneko. Amayi a Yesu Kristu anachita kupita pamwamba kumeneko ndi kukaphatikizidwa mugulu limenelo la anthu. Analedzera kwambiri ndi mzimu mpaka iye ankadza ndima ngati waledzera ndi kachasu kapena china chake. Ndipo inu mukuganiza kuti mudzapita kumwamba pozembera kupita ku charichi ndi kukayika buku lanu la nyimbo mkhapa mwanu ndi kumayenda mawala mulungu lililonse ndipo belu likulira pang'ono-pang'ono ndipo nkukhala ndi kumamvetsera kwa ena a. Ndipo nkubwererako inu simudzachita konse zimenezo. Inu mukuyenera kudzera njira imeneyo chifukwa ndiyo yokhayo imene Mulungu anayamba wayikapo ndipo yomwe ali nayo ndipo inu muziyenda mu imeneyo kapena simudzakakhalako kumeneko. Ine sindine wa weruza wanu koma ine ndikulalikira uthenga ndizo ndendende choonadi. Namwali wodalayo anali pomwepo ankachita mopusa basi monga ena onsewo ankachitira ataledzera basi monga ena onse aiwo amuna awa ndi akazi aliyense wa iwo anali odzazidwa ndi vinyo watsopano. Ngati Mulungu anasinthapo dongosolo limenelo mundikire chala chanu pale mbalo kwa ine izo mulibemo mmenemo ayi bwana izo zinali mpaka kumapeto kwa mbado mwanjira imeneyo mpaka kumapeto a Baibulo ndipo izo zidzakhala chinthu chomwecho pamene Yesu azidzabwera. Taonani pamene iwo anali chiledzerere ndi vinyo watsopano ameneyo taonani ife tikuona ngati Mulungu anakuyikirani inu nonse omeri wodzadza chabwino. Apa panali onse iwo atayima kunja uko ndi mlaliki wang'ono wa mantha wachikulire dzina lake Petro mwala waung'ono ankachita mantha kwambiri ndi udindo wake mpaka anamukana Yesu ndipo anathamangira kunja ndipo anapemphera mopitirira ndipo iye ankayenera kusonkhana ndi iwo anayima pa nsanja yokwera kapena china chake anati bwanji inu amuna ku Yudeya ndinu okhala mu Yerusalemu amenewo anali madokotala DDs. Oh, anati, inu amuna amene ndi amuna Israeli, ndio okhala mu Yerusalemu, ndiyena otero, mulole ichi chidziwike kwa inu. Awa sanaledzere monga inu mukuganizira, popeza ndi ora lachitatu la tsiku, koma ichi ndi chija. Ngati ichi sichimenecho, ine ndikufuna kuti ndisunge ichi mpaka icho chitadzabwera, ndicho chinthu chimodzi. Iye anati, ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweri. Izo zidzachitika masiku otsiriza, atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa nofu onse, ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Ndipo adzakazi anga ndi antchito ndidzatsanulira mzimu wanga. Ndipo iwo adzanenera, ndipo ine ndidzasonyeza zizindikiro miyamba, ndipo dziko lapansi, ndi mizati ya moto, ndi utsi, ndi mthunzi. Ndipo zidzachitika, lisanadze tsiku lalikulu ndilo opsa la Ambuye. Aliyense amene adzayitanira pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Gulu lija la omva zaokha, ovala mwinjiro wa utali. Ansembe achinyengo anati, kodi tingachite chiyani kuti tipulumutsidwe? Petro anati, labani aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu oyera, nthawi yayitali bwanji, pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndiye munthu aliyense amene walapa ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Kristu ndipo Mulungu amupatsa iye ubatizo wa mzimu oyera sapapeza china chake chooneka ngati mana oyambirira koma iye samangotenga mana oyamba odzaza mkama okha koma iye amapeza mzimu oyera omwewo wodzaza mu mtima. Inu mutha kunena kuti lulani izo pang'ono ine ndikudziwa kuti ndikufula pang'ono pa izo koma basi sindingathe kuziletsa izo zindikirani penyani ine sindikukukalipirani inu. Ine ndikhoza kukhala kuti ndikuphokosera nazo izo koma oh ngati inu mukanamverera monga ine ndinachitira inu mukanafuula nanunso zindikirani o mana apachiyambi odzaza mtima amene ankagwa pachiyambi mzimu oyera omwewo umene unagwa nthawi imeneyo ukugwa tsopano ndipo kodi iwo ungapite kuti kwa inu kwa ana anu iwo amene ali kutali Louisville Kentucky ndipo ochuluka amene ambuye mulungu wathu ati adzawayitane adzalandira chinthu chomwecho chimene ife tili nacho pano ndicho chimene iye ananena mulungu anadalitsa izo iye analalikira izo mzimu oyera unawubweretsa iwo ine ndinalandira iwo izo zikukhazikitsa izo amen izo zabwino basi kwa ine ndinamulenga iye pa mawu ake iye anachita izo ngati inu mukufuna iwo inu mukhoza kulandira iwo nanunso uko mkulondola chotelo tulukani muchikhalidwe chakufa ndipo mudzuke ndikungokugwerezani inu monga choncho ndikukudzutsani inu ndipo chinthu choyamba muyang'ane pozungulira ndipo chilichonse chizoneka mosiyana kwa inu munthu ameneyi amene inu simukanati muyankhule naye inu mudzafumira kufika kwa iye ndipo mudzayankhulana naye inde bwana mukungoyenera kuti muyankhule naye iye ndizo zonse o zinthu zonsezo kabwezeni zida zokonzera matayala zakale zija uko ndi zonse zinthu izo zimene inu munazitulutsa mu hotelo nthawi imeneyo chopukutira chakale chija chimene inu munachikulunga pa mbale za siliva zimene munazichotsa pa tebulo inu mudzafulumira kubwerera kuti mupite mukabweze icho inu ndithudi mudzatero inde bwana izo zidzakupangani inu cholengera chatsopano mwa Khristu Yesu tsopano yang'anani pa Mariya o mai tiyenera kuti tifulumire ife tikuyenda bwino apa iwo akupita kudutsa mchipululu tsopano udatha msonkhano wakachitidwe kachikale tsopano iwo ali pa ulendo wawo kodi sizachilendo kuti iwo anatsogozedwa molunjika kupita ku chipululu cha tchimo mpaka ku chipululu mpaka ku kasupe wa madzi owawa kodi inu mungalingalire mulungu akutengana ake iwo atangopulumutsidwa kumene ndi kudzazidwa ndi mzimu oyera kupita ku kasupe amadzi owawa ndithudi iye akufuna kuonetsera chikondi chake kwa iwo kachiwiri uko mkulondola iwo anakafika kumeneko inu mukudziwa pamene inu mulandira mzimu oyera inu mumakhala ndi zopinga zambiri zochuluka ndi zosautsa za olungama koma mulungu amamupulumutsa iye kwa izo zonse mulungu amakubweretsani inu mukuyang'anizana nazo kuti iye akuonetseni inu mphamvu yake ndi ubwino wake monga ine ndinamva nkhani ya mʼbusa mu Yerusalemu amene anathyola mwendo wa nkhosa yake iwo anati bwanji iwe mʼbusa wa nkhanza nchifukwa chiyani wathyola mwendo wa nkhosa anati chabwino iyo simachita ngati imandikonda ine chotero ine ndinaganiza kuti ndingothyola mwendo wake kuti ine ndithe kuyipatsa iyo chidwi china chapadera ndipo ndikatero iyo izindikonda ine kuyambira pamenepo nthawi zina mulungu amayenera kukugonekani inu chagada ndi nthenda imene adokotala amati inu mufa mulungu akhoza kukupatsani inu chisamaliro chapadera pang'ono kuti inu mumukonde iye mochulukirapo uko mkulondola ena kudutsa m'madzi ena kudutsa mukusefukira ena kudutsa m'mayesero akuya koma tonse kudutsa m'magazi yesu amatsogolera mpingo wake tsopano pamene iwo anali kumeneko ndipo madzi anali akuwawa ndipo samatha kumwa mulungu anapereka njira mtengo waung'ono wakale ukugwedezeka pamenepo pa gombe mose anangodula iwo ndipo anawuponyera iwo m'madzi unasintha chinthu chonsecho madzi abwino okoma tsopano pamene inu mukumana ndi madzi anu owawa kapena china chake chinzake monga choncho pali mtengo usiku uno kuyankhula mwa uzimu uli pa gologota kapena dziko usiku uno kumene udzakometse madzi owawa aliwonse amene mungatsogoleredwe nawo uko mkulondola kavale adzakometsa chochitika chilichonse nthawi zambiri ife timafika mu malo ovuta ndipo nkumadabwa bwanji chotero ine ndimatseka maso nthawi zina ndikuganiza kutali uko kugologota kumene muomboli wanga anakhetsa magazi ndi kufera moyo wanga zikatero mlandu wanga unaoneka waung'ono kwambiri ndimangoziponyera kumbali ndi kumayendabe izo zimapangitsa izo kukhala zokoma izo zimakometsa chondichitikira chilichonse chimene ine ndinakhalapo nacho iye nthawi zonse amakometsa izo pamene ndifika kumadzi anga amara. Tsopano ife tili pafupi kuwagwira iwo tsopano chakuno mchipululu. Zitatha zizindikiro zazikulu zonsezo ndi zodabwitsa. Chitsitsimutso chinali chitazilala. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa pamene chitsitsimutso chinazilala bwanji. Iwo anayiwala zonse zazozizwitsa. Kodi zimenezo sichimodzi-modzi basi zofanana ndi anthu lero. Iwo amayiwala zimene Mulungu anachita chaka chatha. Zimene Mulungu anachita pa msonkhano kunja kuno ku sukulu yapamwamba. Inu munayiwala zonse za izo. Mukuona zimene Mulungu anachita ife timangoyiwala izo. Tsopano zindikirani. Ndipo chifukwa iwo amayamba kutsutsana wina ndi mzake. Chabwino. Ine kwenikweni kuwongezera apo ndine wa Methodist. Mpingo wathu ndi waukulu kwambiri. Ndine wa Baptist. Ndipo ine ndikukuwuzani inu pompano. Ife timakhulupirira muchitetezero cha muyaya. Ndipo ife tili nacho icho. Inu nonse mulibe chiphunzitso kuwongezera pamenepo. Pamenepo ndi pamene inu mukhala muvuto. Ndipo madzi anu nkudulidwa. Uko nkulondola. Uko nkulondola. Pamenepo ndi pamene chipululu. Pamene iye amakhala kunja muchipululu. Amayamba kung'ung'udza. Kung'ung'udza ndi kudandaula. Chabwino. Ine ndikuwuzani inu. Ine ndikuwuzani inu. Pamene mbusa wakale uja anali kuno, mlaliki wakale uja amene ankalalikira chipembedzo cha nthawi yakale monga choncho. Ine sindikudziwa ngati iye amalondola kapena ayi. Ine ndikukuwuzani inu. Iye anawakwitsa mayi anga usiku wina, iwo anapita kwawo. Ndipo ine ndikukuwuzani inu. Iwo anakondowezedwa monga iwo ankayenera kuti atero. Uko nkulondola. Oh, ine sindikudziwa ngati ine ndikufuna kuti ndimve zochuluka za izo kapena ayi. Ndipo apo ndi pamene madzi anu amadulidwa. Uko nkulondola. Ndipamene inu mumafika mchipululu. Iwo anayamba kung'ung'udza. Iwo anati, yathu, mioyo yathu imanyasidwa ndi mkate opepuka uwu. Iwo adasiya magaliki ndi anyezi za ku Igupto. Ndipo anali akudya chakudya cha ngero. Ndipo nkumadandaulabe. Kodi zimenezo sizili monga mpingo. Tsopano ine ndikubwera kutsikira kwa anthu achiyero tsopano. Inu nonse, eya, nonse inu. Akudya chakudya cha ngero. Ndipo kenako anati, ine ndikanakonda tikanabwerera ku Igupto kuti tikadye galiki wina. Clayton McMission ndi Woodcuts yake akakhala kubala kuja usiku uno. Ngati ine ndikanakhala kuti sindinajawire mpingo wakale wamenewo, ine ndikanapita kumeneko. Inu mukhoza kumapitirira. Kumene kuli chuma chanu, mtima wanu makhala komwe konso. Inu munalibe kalikonse pamene inu munkayamba. Uko nkulondola, uko nkulondola. Oh, ine ndikufuna kuti ndichite ichi, kapena ndichite icho. Ndi zimenezotu, nthawi zonse kudandaula. Ndipo iwo anasiya madzi amatope a Igupto kuti azikama madzi oyera ochokera muthanthwe la mibado. Ndipo amadandaula zairo. Iwo anasiya malo kumene asinganga akulu odzita mandira aku Igupto. Odzita mandira akulu ndi onse kukakhala ndi msinganga wankulu. Iwo anachoka kumalo kumene iwo ankanena kuti masiku azozizwitsa anapita kuti akakhale ndi anthu amene anali ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zikuatsatira iwo. Ndipo komabe nkumadandaula. Oh my, inde bwana. Kumusi uko ndithudi a Igupto. Iwo anali amitundu ozizira, osanjanitsika. Iwo sankakhulupirira muchinthu choterocho ngati zozizwitsa. Kenako iwo anali kunja kuno kumene iwo anali ndilawira moto litawazungulira iwo. Ife tilinalo ilo sikuno. Iwo anali kunja uko kumene iwo anali ndi chisangalalo mu msasa akufula zozizwitsa zikuchitika ndi chilichonse. Ndipo kenako nkumadandaula za izo. Chifukwa chake madzi anadzauma. Chifukwa iwo analibe kanthu koti adye kapena kumwa. Chifukwa iwo ankang'ung'udza. Ndipo ndilo limene lili vuto ndi mipingo yozungulira Louisville usiku uno. Kung'ung'udza, kudandaula, chifundo, bwana lali muntchito. Ndi zimenezotu. Ndiye munthu uyu ndi ndani Mose? Nchifukwa chiyani ife tinamvetsera kumumvetsera mlaliki oyera wodzikutubuza uyu muli Mose? Kodi ife tikuchita chiyani kunja kuno? Ndipo madzi awo anaphwera. Ine ndikuganiza za Mose, munthu wankulu uja. Iye anaphunzitsidwa mu nzeru zonse za Igupto. Tiyeni timuyang'ane iye kwambindi pang'ono chabe. Tiyeni timutenge Mose kwa miniti yokha. Tayang'anani pa munthu ameneyo. Iye anali Ayi Gupto, iwa anali kutari ndi iferero. Pamene izo zifika ku science yathu ya zamankhwala. Iwa anali kutari ndi ife. Amatha kuchita zinthu zambiri zimene ife sitingathe kuzichita. Ndipo Mose anali ndi mayankho onse. Ndipo pamene iye anali kunja uko, taganizani. Mose anali ndi pafupifupi anthu 2 million. Ali ndi iye. Iye anali ndi ana ang'ono. Anali ndi amuna okalamba. Akazi okalamba. Iye anali ndi olumala. Ndi akhungu. Ana mabadwa. Zikwi zikwi za iwo musabata. Ndipo Mose. Dokotala la Mose. Amakhala kunja uko mchipululu. Ndi anthu onse amenewa. Ine ndikufuna kuti ndiyang'ane. Muchosungira mankhwala chake. Simutero inu. Ine ndikufuna kuti ndione zimene dokotala la Mose. Anali nazo. Muchosungira mankhwala. Tieni tingosuzumira pang'ono mosungira mankhwala. Ndipo tione zimene iye anali nazo. Mose, bwanji. Kodi iwe anali ndi tiyani imenemo Mose? Bwanji. Ife tikupeza kuti mulendo onse wa zaka 40 umenewo ana opitilira 2 million anabadwa. Uko nkulondola. Unkagwiritsa ntchito chiyani Mose? Iwe unkagwiritsa ntchito chiyani pa zowawa zonsezo ndi kupweteka ndi khansa ndi khungu ndi kusamva ndi kusankhula. Bwanji. Iwa amandiuza ine kuti pamene inu munkatuluka mchipululu panalibe mmodzi wofoka pakati pawo. Ndikuti kodi ena amadotolo awa sangakondie kuyang'ana amenemo kabati ya mankhwala ameneyo. Ndipo chinthu china Mose, kodi iwe unkakonkha chiyani pa anthu amenewo kufikira kuti zovala zawo sizimatha, nsapato zawo sizimalala akuyenda pa miyala imeneyo ngati inu munayamba mwapitako kumeneko. Inu mukudziwa pomwe chipululu chimaonekera. Iwo amayimaliza sabato masiku atatu. Ndipo iwo samatha nkomwe kuvala ngakhale chidutsa chimodzi chachikopa pa iwo. Muzaka 40. Mose, mosungira mankhwala mwako munali chiyani? Tiyeni tiyang'ane mmenemo. Ine ndikumuona iye. Ndili ndi mankhwala amodzi. Ine ndi ambuya amene ndimakuchiritsani inu. Izo zikukhazikitsa izo. Amen. Anati, oh Mose, abambo anga akhala ali kuno. Iwo angogwa ndipo athyola mwendo wawo. Iwe uli ndi chiyani cha iwo? Loleni ine ndiyang'ane ndikuona. Ngati iwe udzamvera liulanga kuchita zonse zimene ndikulamula, ine sindidzayika aliwonse amatenda awa pa inu. Monga Aigupto, pakuti ine ndi ambuya amene ndimakuchizani inu. Ukawawuze iwo zimenezo. Iwo amachira. Amen. Uko kulondola. Oh, iye wadwalika kwambiri. Mwana wanga ali ndi mchirikiro kapena chibayo moyipa kwambiri. Dokotala Mose, ine ndingapange chiyani? Ndiloleni ine ndione chimene ine ndili nacho. Ine ndi ambuya amene ndimakuchiritsani inu. Izo zimakhazikitsa zimenezo. Amen. Iwo amadita. Uko nkulondola. Kumapitilira. Akusangalala. Ndizo zonse zimene iye ankasowekera. Ine ndi ambuya amene ndimakuchiritsani inu. Mwa 600 ndi chakuti malonjezo otsimikizika amachiritso a uzimu. Muchipangano chatsopano chokha. Ndipo komabe ife tikumukayikira Mulungu usikuno. Kodi chiweruzocho chidzatanthauza chiyani kwa ife? Kulondola. Ine ndi ambuya amene ndimakuchiritsani inu. Inde bwana. Ndiye chimene Mose anali nacho. Dokotala Mose anali nacho malo ake. Mwake. Mosungira mankhwala mwake. Zinali ichi. Ine ndi ambuye amene ndimakuchiritsani inu. Chotero iye amachiritsa matenda onse ndipo amawasunga iwo mwangwiro ndipo anawabweretsa iwo kudutsa mchipululu kupita ku dziko lolonjezedwa. Oh my. Iwo anawasiya singanga akulu onse awo. Odzitukumula kuti akakhale ndi msinganga wankulu uyu. Iwo anali atasiya gulu lija la anthu limene linali lozinzira, lofunda ndi losanjanitsika lakuti kunalibe chinthu chonga ngati zozizwitsa. Ndipo pomwe apa lawira moto linali litapachikika pa iwo. Anthu anali akuchiritsidwa chilichonse ndi china chonse chimene iwo ankachisowa chinkangoberekera pomwepo kwa iwo. Ndipo komabe iwo amadandaula pamene iwo anatuluka mmadzi komano mujisomo chabachoka cha Mulungu muzo sezo monga inu muli kuno mulivi usiguno mkati mwakulira konse uku masiku azozizwitsana pita medical association ikuyesetsa kuletsa machiritso auzimu kudutsa mdziko inu simudzaletsa iwo konse inu mukhoza kungoletsa tsopano inu simungakhoza konse kuletsa izo kuposa mamwe munga imitsire dzuwa uko kulondola kuno zaka zingapo zapitazo pamene ine ndinayamba koyamba mu Jeffersonville ndinkalalikira machiritso auzimu izo zinali zosadziwika kwenikweni kwa zaka icho chinali chinthu chovuta koma mbale usiku uno alipo mamiliyoni a iwo konsekonse akufula kuyesetsa kuti ayimitse izo inu simungathe ine Ambuye ndabzala izo ine ndidzathirira izo usana ndi usiku kuopa kuti wina angandikhwathule izo mdzanja langa kuno sati kale kwambiri inatimangana pamphera zina zazing'ono pa Statue of Liberty izo zinali zitangogona pamenepo zazing'onozo zinali zitagona mozungulira pansi pakuwala ndipo ine ndinati chachita izo ndi chiyani kwana mulondola iye anati izo zinamenyetsa ubongo wawo usiku watha munkuntho umenewo izo zinalowa mukuwalako ndipo kuwalako kukanatengera izo kuchitetezo koma izo zimayesera kuti zizimitse kuwalako ndipo izo zinamenyetsa ubongo wawo poyesera kuti zizimitse kuwalako ine ndinati ulemelero kwa Mulungu ine ndikuganiza kuti iye amayesa kuti ndapenga ine ndinati izo zikundika ine malingaliro a ena anthu awa akuyesetsa kuti agonjetse machiritso auzimu ndi mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu inu mumenyetsera ubongo wanu kunja inu simudzatero mungovomereza izo ndipo mulukire kuchitetezo mmenemo uko kulondola amen muyankhule kwa thanthwe Mose Mulungu anamuza Mose ndipo ilo lidzatulutsa madzi ake lidzatulutsa madzi ake kuno osati kale kwambiri ine tinali kuyang'ana pa chithunzi mu nyumba yosungira zakale ena yake cha thanthwe ili likukanthidwa ndipo icho chinkaoneka ngati kamtsinje kakang'ono kakusefukira pafupifupi kukula kwa singano yolukira ine ndinaganiza ojambula awa angakhoze kukhala opusa bwanji bwanji mbale ine ndikhoza kumwa chinthu chimenecho mpaka kuuma ngati ine ndikanakhala ndi ludzu kumene inde bwana kodi inu mukudziwa chimene Mose anali nacho kuti amwe kuchokera mu thanthwe limenero iye anali ndi anthu oposa 2 miliyoni pambali pa nyama zonse izo zinatengera pafupifupi zigubu 40,000 pa miniti kuti amwe iwo haleluya izo zikundika ine mu malingaliro awina wake muchikambedzo chawo inu mwangokhala ndi chipembedzo chokwanira kupita ku Sunday school la Mulungu mmawa kungolavula pang'ono ndi kukunyowetsani inu pang'ono ine timakonda kukhala pakasumbe kumene mitsinja imatuluka haleluya yokwanira kunditengera ine kudutsa muyaya haleluya ndine wokonda kuti ndinachoka pamalo akale achinyeza amenewo kupita kuchotsanulira kumene iwo amangotuluka nthawi zonse inde bwana anthu angokhala ndi chipembedzo chokwanira kuti chiwapangitse iwo kukhala omvetsa chisoni chabwino ine sindingakhale kupitilira pafupifupi ya miniti 10 mayi kalanga mlalika ameneyo amatalikitsa motani kodi chipulumutso chanu ndichozama bwanji uko nkulondola kupita la Mulungu mmawa ndipo nkumati chabwino ndipita uko ndikukamva zomwe iwo ati akanene ndipo nkukapeza chotsutsa chimodzi chaching'ono nkubwererako ndipo ndizo basi zonse zimene inu muli nazo mbale ine ndikukuuzani inu pamene Mose anakantha thanthwe limenero ilo linathirira madzi chipululu chonse amen inde bwana chinthu chokhacho zonse zimene iwo ankasowekera iwo ankangogwera pansi pomwe ndi kumwa mpaka iwo ankangokhutitsidwa komabe madzi ochuluka anali akutuluka pafupifupi zigubu 40,000 pa miniti talingalirani zimenezo ndi anthu angati anthu miliyoni anthu 2 miliyoni akhoza kumwa mu miniti anthu aludzu pambali pangamira ndi nyama ndi zinthu zimene iwo anali nazo ndipo Bible linati iwo anatuluka mochuluka iye anangobangula kudutsa mchipululu umo ndi momwe Yesu Kristo amaperekera mzimu oyera osati pang'ono chabe kunena kuti chabwino ine ndikukhulupirira ine ndipita ndikukajoina mpingo oh my oh sindingathe kupirira phokosa limenelo ilo limandipangitsa ine manjenje ngati inu mudzafe konse inu mungadzaume mpaka kufa ngati inu mudzafika kumwamba chifukwa mbale inu mudzamba phokoso mukadzafika kumeneko Bible linati iwo amafuula haleluya usana ndi usiku tsiku lonse chifukwa kulibe usiku uko mkulondola inu ndithudi mudzakafako mukadzafika kumwamba tsiku lachiwiri kumwamba kumeneko inde bwana chabwino inu basi chimene inu munachita inu munangopita ndi kunyowa pang'ono kuti simukhala pansi pafupi ndi madzi ndi kuwasiya kuti atsike kufikira atakutsukani inu mu haleluya kupita pakati ndipo kufikira inu mutadzita nokha ndipo osadziwa kumene inu muli ndimene inu mukufuna kufikirako ine ndinkakonda kuwawuza malume anga abambo anga mnyamata ine ndikhoza kusambira mudziwe lalingono ili kuno ku Utica Pike tsiku lina abambo anabwerera ndipo anakakhala podutsa madzi anati ine ndikufuna ndikuone wokusambira dziwe lalingono linali lakuya pafupifupi chonchi ine ndinali ndidayima pakansanja ine ndinavula zovala zanga ndipo ndinagwira mphuno yanga monga chonchi ndipo ndinadumphira mwamba ndi pansi mpaka pakansanjako ine ndinadzagunda matope analukira mbali zonse ziwiri ndipo ndinayamba kukapiza matope ine ndinati ine ndikuchita bwanji atati anati tuluka mmenemo ukusambira ndimakwawa mmatope nthawi zonse ife tili mamembala ampingo ambiri okwawa mmatope aponso uko mkulondola okwawa mmatope inde bwana tsiku lina amaluma ananditengera mubwato ndipo ine ndinkapanga phokoso zakusambira chakuno mu mtsinje wa Ohio pafupifupi mapazi 20 amadzi iwo anangotenga nkhafi ndipo anandikankhira ine madzi anati tsopano nanga bwanji zimenezo amen haleluya ine ndinkayenera kuti ndisambire kapena kumira ndiye oh my mwina mwake mukhoza kuzolowera izo tsopano kukupititsani inu mukasupe mmene mulungu wakutsegula thanthwe mchipululu ndipo nkungotsanulira ilo yankhula kwa thanthwe iye anatero ndipo ilo litulutsa madzi ake mwina mwake mzanga usikuno mwina mwake iwe ukuwonongeka iwe ukuyenera kuyankhula kwa thanthwe uko mkulondola mwina mwake iwe wapitapo kulikonse mwina mwake iwe unapitapo kuchalichi ndipo kunajoinapo Methodist ndipo kudzajoina Baptist ndipo iwo anakukwirira iwe ndipo unapita ku Presbyteria ndipo anabwerera kwa Chipentekoste uko ku Nazarene mpaka ku Pilgrim Holiness ndipo iwe ukadali opanda kumvetsa iwe ungoyankhula kwa thanthwe usiku uno basi kodi iwe uli moyankhulana ndi iye yeya iye anati yankhula kwa thanthwe ndipo iye adzatulutsa madzi ake ilo lidzatulutsa madzi ake ngati inu munga simukuyenera kuti mumumenye iye aponso mungoyankhula ndi iye basi pakumvana kwa ubwenzi yankhulani ndi iye mwina mwake mwapitako kwa dokotala mwina mwake mwapanga chilichonse chimene mumadziwa kuchichita kwake kuti muyesere kuti mukhale bwino mwina mwake mwangochita chilichonse chimene chili mu mphamvu yanu pafupifupi ndipo simukupeza bwino dokotala aliyense mwadutsa muofesi iliyonse imene inu mumayidziwa ndipo adokotala anati inu basi palibe chomwe chingachitike kwa inu bwanji inu osayankhula kwa thanthwe usiku uno iye adzatero iye ali ndi madzi amoyo kumeneko a inu kukupatsani inu moyo wochuluka kwambiri nthawi ina kunali mkazi mu Baibulo dzina lake Hagara ine ndikuganiza za iye ndipo ine ndikukonzekera zoti nditseke nthawi kunali mkazi dzina lake Hagara ndipo iye anali ndi mwana wang'ono iye anathamangitsidwira kupita mchipululu ali ndi bororo limodzi laling'ono la madzi iye ankamudyetsa mwana wang'onoyo tsiku lonse koma madziwa anatha chapakati pa tsiku ndipo mwana wang'onoyo ankakuwa ndi kumalira milomo yake yaing'ono inali yowuma ndipo lilime lake linkatupa mayi wosauka wokondedwa iye akanachita chiyani iye anali atafufuza malo ang'ono aliwonse amene iye akanatha kuti apeze madzi koma madzi sanapezeke iye sakanapirira kuti aone mwanayo akufa chotero iye anamuyika iye pansi pa tchire ndipo anapita kantunda pang'ono. Ndipo iye anagwada pansi ndipo anayankhula kwa thanthwe. Pamene iye anayankhula kwa thanthwe, ngelo anayankha ndipo anati, Hagala, chikutulukapo chondi chiyani? Apo panali chitsime chonse chodzaza ndi madzi chimene chikuyenda berero. Zidatha zaka pafupifupi 4,000, icho chikugwirabe ntchito lero. Kasupa amene Hagala pamenepo ameneyo akuyenda berero, iye anayankhula kwa thanthwe. Ndipo thanthwe linabweretsa madzi. Panali ana ena achihebri analowa mu ng'anjo ya moto tsiku lina, ndipo iwo anayankhula kwa thanthwe. Ndipo thanthwelo linali ndi iwo. Panali mkazi amene anabwera kuchokera ku Samariya nthawi ina. Iye anakhumudwitsidwa. Iye anali wochimwa, ndipo anali ndi zinthu zambiri zikulendewera pa moyo wake mwina mwake. Ndipo anakhumudwitsidwa. Iye anapita ku chitsime cha Yakobo kuti akapeze thandizo, ndipo amabwerera. Iye ankapita ku chitsime cha Yakobo ndi kubwererako. Ndipo tsiku lina iye anayika mtsuko wa madzi pansi, ndipo anali atayima pamenepo atakhumudwa. Ndipo pamenepo panali thanthwe litayima pafupi ndi iye. Iye anayankhula kwa thanthwe limenelo. Iye anamupatsa iye kasupe wamkulu moyo wake. Iye anathamangira mu mzinda. Iye sanabwerenso kudzatunga kenanso. Iye anapeza moyo. Iye anati, bwerani mudzaone mwamuna amene wandiuza ine chilichonse kimene ine ndinachita. Kodi uyu si Khristu? Iye anayankhula kwa thanthwe. Ndipo thanthwe linatulutsa madzi ake. Panali mkazi wina wang'ono amene anawononga ndalama zake zonse kwa madokotala onyengezera. Amene ankalenga ndalama zake zonse samatha kuimitsa vuto la magazi. Iye mwina mwake anali atabwereketsa munda wake, ndipo mwina mwake anawugulitsa iwo. Ndipo iye anali atakhala akuruka tsiku lina, ndipo iye anamva china chake chikubwera pansi pa nsewu. Iye anayankhula kwa thanthwe. Thanthwelo linatembenuka ndipo linati, ndani wandikhudza ine? Izo zinatha pamene iye anayankhula kwa thanthwelo. Iye anamupatsa iye kasupe wa moyo amene anayimitsa vuto la magazi. Ilo linasiya mwansanga. Unali wopembetsa wachikulire wakhungu atayima pambali pa khoma tsiku lina akunjenjemera mukuzizira. Zonse zimene iye anali nazo zinali zitapita. Ndipo apa iye anali, ndipo womvetsa chisoni, ndipo anthu akumudutsa. Iye anamva china chake chikubwera anati, icho ndi chiyani? Ndipo iye anayankhula kwa thanthwe. Ngakhale mamembala ampingo wake womuzungulira iye anayesera kumuletsa iye kuti palibe chofunikira. Iwe sungapeze izo, khala kutali, khala chete. Koma iye anafula mokweza, inu mwana wa Davide, ndikitireni ine chifundo, ndikitireni ine chifundo. Ndipo iye anayankhula kwa thanthwe. Ndipo thanthwe linamupatsa iye kasupe, ndipo maso ake anatseguka. Thanthwe lomwelo limene linali mchipululu lili pano lero. Ilo limawakondweretsa anthu. Tsiku lina Yerusalemu yense analatayima kuti aone mchiritsi wa uzimu woyera wodzikulubuza akulowa mu mzinda. Ndiye anthu apang'ono atayima pamenepo akufula pamwamba pa mawu awo, Hosana, Hosana kwa iye amene akubwera mu dzina la Ambuye. Mamembala odzimva okha aja ampingo anali kunja uko atavala minjiro yawo yayitali ndi madidi awo kumbuyo kwawo anati, aloleni iwo akhale chete. Mayi, iwo amapangitsa kuti tsemwe liziyenderera pa msana wanga ndi zina zotero, wapangitsa iwo kukhala chete. Iye anati, ngati iwo akhala chete, miyala idzalira nthawi yomweyo. Nchifukwa chiyani izo chomwecho? Thanthwe lomwelo limene linadulidwa kuchokera mu phiri popanda manja linali likubwera likugubuduzikira mu Yerusalemu. Matanthwe ang'onowo anali akumwa kuchokera mwa ilo. Yankhulani kwa thanthwe, ndipo ilo lidzatulutsa madzi ake. Ngati inu mukufuna chipulumutso usikuno, yankhulani kwa thanthwe, ilo litulutsa madzi ake. Ngati ndinu wobwerera mbuyo usikuno, yankhulani kwa thanthwe, ilo litulutsa madzi ake. Ngati inu muli pano usikuno, ndipo opanda Khristu, inu mwayesera mpingo uliwonse umene ulipo mu mzinda kuti mupeze chipulumutso. Yankhulani kwa thanthwe, ilo lidzatulutsa madzi ake. Inu mukukhulupirira zimenezo, ngati ndinu wobwerera mbuyo, munachoka kwa Mulungu, mukuganiza kuti palibe mwayi kwa inu, ingoyankhulani kwa thanthwe, ndipo ilo lidzatulutsa madzi ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo, ndinti mwanu wonse? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu angapereke izo, ndinti mwanu wonse? Inu mukukhulupirira izo? Haleluya! Iye ali pano siku uno. Ngati inu mukudwala, ndipo mwayesera chilichonse mdziko, inu mwayesera kuti mulowe mu mzere wa pembero, ndipo inu simungathe kulowa mu mzere wa pembero. Inu mwakhalapo ndi makadi a pembero, ndipo mwakanidwa, mwapitapo ku msonkhano umodzi, inu munapita kunsonkhano wina, inu munadzodzedwapo ndi abusa, inu mwadutsa mu mzere wa pemphero uwu, inu mwakhala kwina kuti konseko ndipo mukulephera kuchiritsidwa. Bwanji osankhula kwa thanthwe tsopano, iye adzatulutsa madzi ake uko mkulondola. Bwanji osamuyesa iye kamodzi, mufike pomayankhulana ndi iye pakali pano, pamene iye ali mchipinda chino. Kukhalapo kwake kuli pomwe pano tsopano kuti achize aliyense wa inu. Ine ndikukhulupirira zimenezo, ine ndikudziwa izo ndi mtima wanga wonse. Ine ndikukhulupirira, ndipo pali zinthu zina zimene ine sindikuzidziwa, koma pali zinthu zina zimene ine ndimazidziwa, ndipo ine ndikudziwa kuti Yesu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo, alipo mpano. Pamene ine ndikuyesera ngakhale kuti ndilandire kuguwa pakali pano, mu mtima mwanga, masomphenya akusweka posepose mchipindamu pompano. Oh, uko mkulondola, mphamvu za Mulungu zili pomwe pano, uko mkulondola, ine ndamuona iye akuyenda kunja kuno. Iwa yamba kundipititsa ine kuchoka kudera lina kupita kulina pakali pano, chifukwa pali anthu odwala pano, ndipo mapemphero anu ndi amene akuchita zimenezo kuti atsimikizire mawu a Mulungu kunena kuti iye ali pomwe pano kuti tiyankhule naye usikuno. Thanthwe lomwelo limene linayima ndi kuzindikira maganizo awo, anaona kumene mkaziyo anali, yemwe anali ndi vuto la magazi ndi zina zotero. Iye ali pano tsopano, ngati inu mungayankhule kwa iye, iye adzatulutsa madzi ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu wonse? Inu mukuganiza chiyani dona? Ndipo mweyapo pakati tsopano inu mulibe khadi la pemphero, si choncho inu? Dona amene ali ndi chinthu choyera mozungulira khosi lake, wakhala pomweyapo, muli ndi nthenda ya shuga, si choncho inu? Inu mulibe khadi la pemphero, si choncho inu? Inu simukusowa khadi la pemphero lililonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mukuganiza kuti mukhoza kuyankhula kwa thanthwe? Kodi inu mukufuna kuti muyankhule ndi iye za matenda anu a shuga pakati pano? Imirirani pa mapazi anu ndiye mkulondola uko, mungonena kuti ndikumuvomereza Yesu Khristu tsopano ngati mchiritsi wanga, ndipo Mulungu akutengerani kwanu ndipo akakuchiritsani inu. Yankhula kwa thanthwe, Mulungu akudalitseni. Chabwino, pitani ndipo mukachiritsidwe. Kodi inu mukuganiza chiyani za izo? Mwakhala pafupi ndi iye dona? Inu muli ndi mitsempha yotupa miyendo yanu, si choncho inu? Uko mkulondola, imirirani pa mapazi anu, uyo si mwamuna wanu wakhala pafupi ndi inu pamenepo. Mkulondola uko, inu muli ndi nthenda ya shuga nanunso, si choncho inu? Mkulondola uko, ikani dzanja lanu pa mkazi wanu. Chabwino, nonse awiri mukuchokera ku Illinois, sikulondola uko? Tsopano inu muzibwerera ku Illinois mukuyankhula kwa thanthwe, ndipo iyo ikusiyani inu, ndipo sidzabwereranso kachiwiri. Haleluya! Ine ndikudziwa chinthu chimodzi, kuti thanthwe lili pano, thanthwe la mibado limene linakanthidwa mchipululu uko mkulondola. Kodi inu mukuganiza chiyani za izo, dona wang'ono apo muli ndi maluwa awo pachipewa chanu, mwakhala pamenepo ndi nyamakazi mukuyesera kuti muthane nayo iyo, ina amene munatembenuka ndi kuyang'ana mbali ina? Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse kuti Mulungu akuchizani inu? Imirirani pa mapazi anu ndiye, ndipo mupondetse mapazi anu mwamba ndi pansi, ndikuti nyamakazi yapita, ndipo izo zili choncho. Yankhulani kwa thanthwe, ndipo iye adzawatulutsa. Ine ndikukuzani inu, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, iye ali pano kuti aonetsere chilichonse chimene. Inu mukuganiza chiyani za izo, dona wakhalapoyo? Anati, Ambuye alemekezeke, ndi vuto la chikazi limenelo, wavala jekete laling'ono looneka la girini, wakhalapoyo. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani inu ndiye? Imirirani miniti chabe, mwakhala pomweyapo. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Muli ndi vuto la chikazi ndi chotupa, muli ndi njira, ngalande ya mtundu wina ikuchokera mmenemo, sikulondola uko? Ngati izo zili zolondola, akwezani dzanja lanu, nchiyani chikundipangitsa ine kunena zimenezo? Ndi thanthwe limene likuyankhula kwa inu, yankhulaninso kwa iye ndipo muchiritsidwe. Haleluya! Oh, mume iye akufunira kubweretsa maonetserere ake amphamvu yake, ndipo ine ndikumuona ngero wa Mulungu lawira moto lomwelo limene linkawatsatira ana mchipululu likusuntha kudutsa mchipinda chino. Tsopano ine ndikuyesera kuti ndimupeze mkaziyo. Iye akupemphera, kodali kuti pano apa iye wayimirira? Inde ndi mkazi wang'ono wayima pomwe apo, wachiwiri wakhalayo. Ayi, iye ndizokhudza mwamuna wayima, ndi mwamuna woledzera amene mukumupempherera. Kodi sikulondola ukodona? Ngati ndi choncho, imirirani pa mapazi anu pomwepo.
kwari ni mulime mamuna wole zeramene mumwe mupempherera ngati izo zili zo naa kwezani mwamba dzanja lanu yankhulani kwa thanthwe ndipo mulungu amutulutsa iye mu chinthucho mulungu adyira chilichonse mkati muno ngati inu mungachita izo kodi inu mukukhulupirira izo kodi inu mukumayankhulana naye iye ngati ndinuyo imirani pa mapazi anu pakali pano ndipo muyankhule kwa thanthwero ndipo thanthwero litulutsa madzi ake kodi inu mungayimirire ndani akumufunira iye chipulumutso kwezani dzanja lanu nenani ine ndikumufuna iye kuti abwere mu mtima mwanga mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu ndinu 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 oh my inde bwana kansa ija yakusiyani inu pamenepo mbale wanga iyo yapita inu mukhoza kupita kwanu ndi kukakhala bwino tsopano haleluya izo nzona onse amene akufuna kuti adyiritsidwe kezani dzanja lanu nenani ambuye ine ndikuyankhula ndinu ine ndikuyankhula ndinu kukamkulondola apo iye akupita bambo chifine chanu chakusiyani inu pamenepo ndinu mfulu pitani kwanu mu dzina la Yesu Khristu inu mwachiritsidwa aliyense muna amene akufuna kuti amupeze iye tsopano pezani mwamba manja anu ndikunena sikomwe inu ambuye pondichiritsa ine ine ndikuyankhula ndinu mu dzina la Yesu Khristu kuti inu mundichiritse ine o mulungu wachifundo tumizani mphamvu yanu usikuno ndi kudzoza kwa mzimu woyera pamene iye ali mchipinda chino tsopano kuti asese pomvetsera awa ndipo mulole mzimu woyera uchite chozizwitsa chilichonse mulole pasakhale wodwala kamena munthu wolumala adatsale mchipinda chino usikuno inu muchiritsa aliyense mu dzina la Yesu Khristu.